This message, Zacchaeus the Businessman, by Brother William Marion Branham, was delivered on Monday evening, January 21st, 1963, for the Full Gospel Businessman Fellowship International Banquet at the Ramada Inn in Tucson, Arizona, USA. Liteya Oyu, Zakai, Mutoya Mumbongo, Yandeko William Marion Branham, Ete ya makili boso na angle na mokolo mwa musala moko na pokwa. Mokolo mwa tukumi bale na moko. Sanza ya muyambo na mubu 1963. Po na elambo ya Association Internationale ya ba homme d'affaires chrétien na Ramada Inn na Tucson, Arizona, États-Unis ya Amerika.
Everybody's been testifying tonight, giving such great experiences, and I certainly enjoy those things. And it seemed like that everybody had a little sense of humor to their testimony.
Bato nyonso batatoli na pokwa oyo, balobeli makambo minene oyo babikelaki. Pe na sepeli solo na makambo yango. Pe monanaki lokola moto nyonso azalaki koloba na lolenge ya mwa kosekisa.
And I might add this to mine, as a colored lady wanted to testify not long ago. She says, Elder, could I testify? I said, just go ahead.
Pena kubakisa oyo yangai na yango. Ndenge mwasi ya moindo oyo alingaki kotato leleki mwantango alobaki. Paka, nakoki kotato la, alobaki. Sala yango.
And she said, I hate what I ought to be, and I hate what I want to be. She said, but I hate what I used to be too.
Bongo alobaki na zalite oyo na sengela kikozala. Pe na zalite oyo na lingi kozala alobaki. Kasi na zalipe ndenge na zalaka te.
So maybe it's about the way that I feel among such a group. Not what I ought to be, or what I want to be, but I know one thing, I'm not what I used to be. And I press towards the mark of the high calling.
Boye ndenge yango nazomiyoka na kati na etonga ya boye. Nazali oyo nasengelaki kozala te, to oyo nalingi kozala te. Kasi nayebi eloko moko, nazali oyo nazalaka te. Pe nazali kobila kino suka pona ebyangeli monene yango.
So good to be here. We've had one of the finest times of fellowship with our brethren up in the Maricopa Valley this last 2 weeks, and I'm rather hoarse.
Esengo penza kozalawa. Tulikisaki moko na bangonga ya malamu mingi koleka ya boyokani na bondeko elongo na bandeko na biso kuna na Maricopa Valley poso mibale oyo ya suka. Mongongo na ngai kauki.
And we have seen our Heavenly Father do great things for us. And we're just doing this to kind of get the people to praying and expecting the great climax to come during this convention.
Pe tomonaki tata na biso na likolo kosala makambo minene po na biso. Pe tozosala bobele boye po na komema bato na kobondela. Pe kotalela makambo minene oyo kosalema na likita oyo.
Heard that I was having the privilege of coming down to this chapter with my good friend, Brother Tony, and I've asked 3 times tonight, how do you pronounce that name? And I just can't get it. And it's Tony, if that's all right.
Tango, na yoka kete bapesa kinga ilibaku ya koyana yanga nelo oyo, ilongo na moninga na ngama lamu ndeko Tony. Pe natuna kimba la misato na poko oyo ndenge nini batanga ka kombo ango. Pe na zoko ka penza te, boye na bokuse Tony, soke za likambo te.
I think we're not too far here anyhow, are we? You know, that's kind of godly. You know, the Bible said God is without form, so we don't have any form.
Na kanisia wa tolandela ka yango penza te boye te. Boebi ezai lokola likambo ya Nzambe. Boebi Biblia elobi Nzamba za ina lolenge moko boyete. Boye biso pe toza ina lolenge moko boyete.
Seeing the great things that our Heavenly Father has done for us this week, we're happy to come down and share these blessings at this chapter and get to meet some brethren and new people from down here in this part of Arizona, which we all know down here this is the capital.
Komona makambo minene yo tata na biso na likolo asali po na biso na mposo oyo. Tozali na esengo ya koyawa pe kokabola mapamboli yango na yanganelo oyo. Pe kokuta na bandeko mosusu pe bino bato ya ngambo oyo ya Arizona. Oyo biso nyonso toyebi awa boye ete ezali engumba mokonzi.
I told them all weeks that Phoenix was just the outskirts of Tucson, always. And they won't believe it, but we welcome them into our fellowship. This is because we're way higher, they have to look up to us, you see, up here at Tucson.
Na yebisaki bango poso mobimba ete Phoenix ezalaka na yango mboka ya pembeni na Tucson. Pomoni, balingi kondima yango te, kasi tobengisi bango na lisanga na bondeko na biso. Ezalipo tozali penza likolo mingi. Basengeli penza kotelela biso boyebi biso awa na Tucson.
And so you all come on over and we go over and visit Phoenix now next week or the end of this week for this time of fellowship up there.
Na yango bino nyonso boya pe tokokende kotala Phoenix na poso kolanda. Tonasuka na poso oyo pona ngonga oyo ya boyokani kati na bonde kukuna.
We had a great thing to happen just before I come out on this trip. I would just like to take this a few moments' time because I think it'd be worthwhile.
Tumona kili kambo moko monene kusale makaka liboso na sala mubemboyo. Na kolinga kuzwa semu wangu nga moke pambate na kanisete kuzala na litomba.
And traveling all these years and trying to stand between the gap, different organizations and people. The Christian businessman was a kind of a little oasis for me to believe that God made of one blood all nations.
Ngai, nakosalaka mibembo mibu nyonso oyo pe komekaka kotelema katikati na bibongiseli pe bato ya ndenge na ndenge, ba homme d'affaires chrétien. Ezalaki lokola mwa esika ya ekimelo pona ngai. Ya kondima ete Nzambe azalisaki mabota nyonso na makila moko.
And I believe that. I believe that his people are in all churches. If he's God at all, he's God of the whole human race. God of the creation.
Pe na nandimaka yango. Nandimaka ete bato na ye bazali na mangomba nyonso. Soki azali penza Nzambe, azali Nzambe ya mabota nyonso. Nzambe ya bukeli.
And he certainly can look out upon the deserts, the mountains. You can see what he loves because he expresses himself in his creation.
Pe akoki solo penza, botala biliki pe bangomba, bokoki komona oyo ye alingaka, pamba te amitali saka ye moko na bukeli na ye.
And we can see that there is a God. And these people, the full gospel businessman, when going into their chapters, speaking for them, then it gives me an opportunity to get to speak to all the different groups together.
Pe tokoki komona ete Nzambe azali. Pe bato oyo, ba homme d'affaires du plein évangile, tango na kendeke na mayangali na bango, kote ya po na bango. Boye yango epesa kangai libaku malamu ya kosolola na bitonga ndenge na ndenge elongo moko.
I was called what we would call it in a kind of a worldly expression, pinch hit for Dima Shikarian. You know what a armful that is. But I was at Cincinnati a few days ago, and Sister Shikarian, as I understand, went through an operation.
Na bengamaki, na oyo tokoki koloba na elobeli ya mokili, kozwa esika ya Demos Shakarian. Boyebi ete yango ezali penza mokumba. Kasi nazalaki na Cincinnati eleki mwa mikolo. Pende ko mwasi Shakarian ndenge na sosoli alekaki na lipaso.
brother of mine are arguing, right? One of the officials came by and said, right up to Cincinnati with me. I said, I've got hundreds of people laying here from all over the world, laying in these hospitals and rooms waiting for me to pray for them.
Ndeko mine argan bray moko na bakambi ayaki pe alubaki yaka na Cincinnati na motuka elongona ngai alubaki nazali na bato kama na kama oyo balali wa bauti na mukili mubimba balali na ba l'hôpital oyo pe na ba ndako bazozela na bondela pona bango.
Been waiting on interviews maybe some as much as 2 or 3 years waiting. And they finally got in here and he said, well, just run up a few minutes with me.
Bazali kozela to solola ba mususu ta mususu ba sali mibumi bale to misato kozelaka pesuka suka bayawa. Pe alobaki yaka elongona ngai kaka pona ngonga moke.
I said, well, what time's the breakfast? It's about 120 miles, I guess, from where I live. And he said, well, it starts about 8 o'clock.
Nalobaki, bile yantongo ekozala tango nini? Ezali pene pene kilometre kama na tuku libwa na mibale, na banzi, longwa na esika na vandaka. Pe alobaki, ekobanda pene na ngonga ya mwambe.
I said, well, I tell you, we will go up then about 4 o'clock and get there for the breakfast and I'll hurry right back.
Nalobaki, nakolobaboye, toko longwa pene na ngonga mine ya tongo. Pe kokoma kuna po na bile ya tongo na kosala noki na zonga mbala moko.
And when I got up there, Brother Shakarian wasn't there, and I walked in and said, just what we were looking for. And so that night sometime I got to come back home.
Pe tango na koma ki kuna ndeko Shakarian azalaki wana te. Bongo na kota ki balobaki. Nde oyo tozalaki penza koluka. Bongo na butu wana na ngonga moko boye. Esenga ki na zonga ndako.
During that time, there had been a Baptist minister that had just laid right on Billy's shoulder, my son, and said, you don't understand, sir. He said, my wife is dying.
Na tango wana, ezalaki na motei moko ya Batisto, ezalaki kotia mwana na ngai Billy Mbamba. Pe alobaki, messie, yo ozo sosolate. Alobaki, mwasi na ngai ezali kubunda na liwa.
And he said, well, sir, when Dad gets back, said, we're obligated to these people that we come.
Pe alobaki, monsieur, tango papa kozonga, alobaki, tozali na lotomo epai na bato oyo, tusengeli kokende.
You know, in the prayer line, many times going through and maybe offering a prayer, but sometimes a case goes deeper than that.
Boyebi, na molongo ya mabondeli, mbala mingi, na kolekisaka bato pe tango mosusu tobondelaka po na bango. Kasi bino, pe mbala mosusu likambo moko ekozala na bozindo ya koleka wana.
The God heals on condition. And there might be something in that person's life. And I don't care how much medicine the doctor would give him, it'd never get right well until that thing is cleared up.
Bomoni Nzambe abikisaka kolandana na mibeko. Petango mosusu likambo moko ekoki kozala na bomoi na moto wana. Etali ngai te kisi boni monganga kopesa bango. Bakotikalaka kobika te kino ete babongisa naino likambo yango.
If you went into a doctor's office and told him you were sick and told him your symptoms, and he was in a hurry, he'd probably give you a little prescription with some anesthetic in it of some sort, some aspirin.
Soko kie na biro ya monganga pe oyebisi ete ozobela, pe oyebisi e bilembo ya bokono na yo, soki azali na tango te, tango mosusu akokomela yo bobele kisi moko boye, oye koki kopekisa nzoto koswa, eloko moko lokola aspirin.
The doctor is merely trying to get rid of you just at that time, because he hasn't time. A real good doctor, before he gave you the medicine, would diagnose that case thoroughly till he found out what was wrong. Then give you the medicine.
Na tango wana munganga yango azalinde koluka kosila na nayo. Po azalina tango te. Munganga ya malamu solo solo, liboswa pesa yon kisi, akoyeko la likambo yango malamu. Na buzindo penza, kinwa yeba iloko oyo ezali kutungisa yo. Na simande ya pesi yon kisi.
Sometimes we find people going through these prayer lines all across the nations, and they just run up and think that the Lord ought to heal him right then, but there's something maybe down in there, and we set before the Lord until he reveals that, what that is.
Pembala mususu tomona kabato koleka na molongo ya mabondeli, kuna na bikolo ebele, bako yambangu pe bakanisa kaete nkolo asengeli kubiki sabango mbala moko wana. Kasi tango mususu, likambo moko ezali kuna na se. Boye toko ume la libosona nkolo kino amonisa yango. Nini yango ezali?
There's something God is a reason for everything. And you've got to find the reason first. And then you can find what to work on.
Eloko moko esengeli likambo nyonso ezalaka na tina. Pe osengeli koyeba tina na yango liboso. Na simande okoki koyeba eloko nini kosala.
And this young fellow just kept persistent, and I got in the next morning around 2 o'clock, and about 5, my son called me and he said, "Do you know a girl named Jean Dyer?"
Pelenge oyo akobaki kotia molende. Pena zonga kitongo yuelandaki pene na ngonga ya mibale. Bongo pene na ngonga ya mitano, mwana na ngai abenga kinga pe alubaki. Oyebi elenge mwasi moko na kombo ya Jean Dyer.
I said, "Jean Dyer, sounds familiar. It said she said she used to play the piano for you."
Alubaki Jean Dyer, ezolo belanga eloko moko. Alubaki, ye mwasi ango alubaki ete azalaka kobete la yo piano.
"Oh," I said, "that isn't Dr. Dyer, the surgeon here, the famous surgeon Lowell. That's it."
"Oh, nalobaki ezalite Dr. Dyer monganga oyo yalipaso, monganga yalipaso moko, ayebana wana Louisville." Alobaki, ezali bongo.
"Well, his daughter, Jean, is dying over at the St. Edward's Hospital, or St. Anthony Hospital, rather, in Lowell. And said her husband has laid right on the steps all day."
Mwana na ye ya mwasi Jean azali kobunda na liwa kuna na l'hôpital Saint-Edouard na tope na l'hôpital Saint-Anthony na Louisville. Pe alobaki, mubai na ye alali kuna na ebutelo mokolo mobimba.
"Well, I said, well, I'll try to wedge it in today." He said, "Now, she doesn't know she's got cancer. Don't tell her."
Alobaki, na komeka kotala likambo yango lelo. Alubaki, sika ayebi tete azali na kanser, koyebi saye yangote.
"So finally, that day when I got over to the room, a fine young lady, she had played the piano for me, and when I was at the auditorium, where I seen the Brother Allen's people here tonight."
Bongo suka na mokole yango tango na komaki na chambre yango, azalaki elenge mwasi moko malamu. Abetelaka nga piano. Na tango nazalaki na auditorium esika na monaki bato ya ndeko Allen awa na mpoko oyo.
"Brother Allen just left that same auditorium in Loyal. That's Memorial Auditorium. And Jean Dyer was the pianist at the Church of the Open Door, the old synagogue."
Ndeko Allen auti kozala na auditorium moko wana na Louisville. Ezalinde Memorial Auditorium pe Jean Dyer azalaki mobeti piano na losambo porte ouverte synagogue ya kala.
"And so she had seen some great things that the Lord God had did. She told her father, he just said, that's pure psychology. The man's only reading the mind of the people. He just guessed at that."
Na yango amona kamwa makambo minene oyo nkolo asalaki. Ayebisaki yango tata na ye. Ya lobaki bobele ezali na yango psikoloji solo. Moto yango azali kotanga bobele makanisi ya bato. Ezali, abanzaki banzaki yango kaka.
"She said, Daddy, it can't be a guess every time. Said, it just can't be. Well, he said, Jean, forget that stuff."
Yalobaki, tata, ekoki kozala bobele ko banza banza tango nyonso te. Bomoni, alobaki, ekoki kozala bongo te. Alobaki, Jean, bosala makambo wana.
"And she was engaged to a fine boy that was going to the Baptist seminary at the time."
Peye abandamaki na elenge mobali moko oyo azalaki kotanga na likindo ya babatiste na tango wana.
"She got married and moved over to Rockford, Illinois, where this boy's home was. And somehow or another, she tried to hold on to her testimony, but the boy went out in secular work. And after a while, got almost away from the Lord. The girl had a female disorder. She went home to her father. He knew she needed an operation. He found in her what is called, I don't know the medical term of it, but because I know there's a couple doctors sitting here now.
Abalaki peke ne kuvanda na Rockford na Illinois. Esika mwana mobali yango azalaki kuvanda. Pena lolenge moko boye to mosusu amekaki kobatela litatoli na ye. Kasi mwana mobali yango azwaki mosala libanda na makambo ya losambo. Pe sima na tango moke atangwanaki mosika na nkolo. Mwana mwasi yango azwaki pasi ya basi. Azongaki ndako epai na tata na ye. Ayebaki ete esengelaki basala ye lipaso. Na kati na ye amonaki oyo babengaka. Pe na ye bikombo minganga babengaka yango te. Kasi pamba te. Na ye biete minganga mibale to misato bavandi awa sikawa.
So it was called like the chocolate tumor. And it's the inside, when he taken it out, he must have spilled some of it. And the cells was malignant.
Na yango, ebengamaki lokola tumeur ya chocolat. Pe ezali na kati tango alongolaki yango esalaki ete mwa ndambo na yango esopanaki pe biteni mike epanzanaki.
And they sewed her up, gave her some x-ray and therapy. So when she got home, she continued on having pain and trouble.
Pe basonaki ye. Balekisaki ye na radiografi pe azwaki lisalisi. Bongo tango azongaki ndako, akobaki koyoka mpasi pe mitungisi.
A year later, she returned for a complete hysterectomy. And when they removed the organs, they found the cancer had went up into the colon and wrapped around. There was nothing could be done.
Sima na mobu moko azongaki po balongola ye iteris nyoso. Pe tango balongolaki binama yango, bamonaki ete kanser yango ekendaki kino na mosopo ya monene pe ezingaki yango. Elogo ya kosala ezalaki te.
They tried x-ray again, it didn't work. So they just take her to the hospital and told her she just had a severe female trouble and trying to cure it up. And the girl was dying, her husband knew it.
Bamekaki radiografi lisusu, esimbaki te. Bwe bamemaki ye bobele na lopitalo pe bayebisaki ye ete azalaki kaka na pasi makasi ya basi. Pe bazalaki komeka kosalisa yango. Pe mwana mwasi yango azalaki kobunda na liwa. Mobali na ye ayebaki yango.
So he come over and he got a hold of some of the books of mine that Jean had read. And so he began to come to the hospital reading them to her.
Na yango azwaki ndambo ya ba buku na ngai oyo Jean atangaka. Bongo abandaki koya na lopitalo kotangela ye yango.
And when we went in to pray for her, she was telling me about it. And I said, Jean, he's a fine boy. And I didn't want to keep the secret because I knew she didn't know she had cancer.
Pe tango tokotaki po na kobondela po na ye. Abandaki koyebisa ngai yango. Nalobaki Jean ye azali mwana mobali moko malamu. Pe nalingaki te ko nabombaki sekele yango po nayebaki ete ye ayebaki te ete azalaki na kanser.
And so 2 days afterwards is going to have a colostomy. So before taking the girl up, well, they let me come over and pray with her.
Pe bongo sima na mikolo mibale esengelaki basala ko kolostoni bongo na komekaka liboso bamema mwana mwasi yango bapesaki ngai nzela ya koya kobondela mpona ye.
I got her in a room and as soon as I got there was an unbelieving nurse on duty. Had 3 nurses, 3-hour shifts. And as soon as we could get rid of the nurse and get her out of the room, so a vision could happen.
Namemaki ye na chambre pe kaka tango na ko lifulu memoko mozangi kondima azalaki kosala mosala. Bazalaki na mafulume misato. Bazalaki kokitanela na sima na ngonga misato pe. Bobele tango tokabwanaki na lifulume yango pe tubimisaki ye libanda ya chambre. Boye emononeli ekokaki koya.
And we prayed with her a little while there. And I seen her. She's dark hair. She's only about 36 years old. Dark hair turned gray. She was standing in the vision.
Bongo tobondelaki wana elongo na ye mwa moke. Pe namonaki ye. azali na suki moindo, azali bobele na mibu pene na tuku misato na motoba. Suki moindo koma ki mwa pembe. Azala ki akotele makati ne mono ne liyango.
I said, Gene, now look, I'm going to be real honest with you. I said, you've been in the meetings long enough to know that I would not tell you nothing in the name of the Lord unless it was so. And I said, now, Gene, you got cancer.
Nalobaki, Jean, sikawa, tala. Nakozala penza sembo na yo. Nalobaki, usila kozala na mayanga ningonga ebele po na koye baete na ukakoye bisayo eloko mokote na kombo na kolo soki yango ezalaki bongote. Nalobaki, sikawa Jean, ozali na cancer.
She said, I suspicioned it, Brother Bram. And I said, that operation day after tomorrow is a colostomy. But don't worry, I've seen from the Lord, you're going to be well. And she just rejoiced.
Alobaki, ndeko Branham, nakomagi wakanise lango. Pe nalobaki, dipaso wana oye kosale masima ya lobby ekozala kolostoni. Kasi komitungisate, na otu komona utana nkolo ete okoyoka malamu. Pe asepela kisolo.
So I went home, and the next day, they were going to, a day after rather, they were going to take her for the colostomy that morning, and they had to wait a few minutes after they had her prepped and so forth and ready to go.
Bongo nazonga kindako, pe mokolo yelandaki, balingaki sima ya mokolo yelandi, kutunde balingaki komema yepo na kolostoni na tongo yango, pe esengela kiba zela mwa miniti po balengela ye. Pe bongo na bongo, pe bakoma ki pene na kukende.
And there was, she had the regular feeling that a human being should have at that time, and they take her to the bathroom and she had a complete normal elimination.
Pe zalaki na ayoka ki zongondenge bato nyonso bayoka kana tango wana. Pe makie na ndako ya zongo, pe asalaki zongo nyonso malamu penza.
The doctor was so astounded. He checked her again. The next morning, they let it go, canceled the operation. Dr. Hume, a very fine specialist surgeon friend of mine, was going to perform the operation.
Monganga kamwaki penza. Atalaki elisusu malamu na tongo yelandaki batika ki yango. Bakata ki lipaso yango. Ezalaki Dr. Hume. Mosali lipaso yi ya mayele penza. Monganga muninga nangai.
And the next morning, she had a complete normal elimination again. And her father, Dr. Dyer, called me on the phone, and between sobs, he said, Brother Branham, I've been a critic of what you're talking about.
Bongo na tongo yelandaki asalaki lisusu zongo mobimba. Malamu penza, petatana ye, Dr. Dyer, abenga kingai na telefon. Nakati na kolela lobaki. Ndeko Branham, nazalaki kochola makambo oyo ozalaki koloba.
He said, but I'm a believer now. That the God of Abraham, Isaac, and Jacob still lives. He is, ever was God, he remains God.
Alobaki, sikawa na komi mondimi. Ete nzambe ya Abrahama, si Isaka na Yakobo, azali na ino na bomoi. Azala katango nyoso nzambe, atikali se nzambe.
And we know that he is just as great here in Tucson as he is anywhere because he's omnipresent, omnipotent, and infinite. And we know that he can do all things.
Peto ebi ete azali monene awa na Tucson denge pe azali bipai nyoso. Po azali bisika nyoso, nanguya nyoso, pe azangi suka. Peto yebi ete akokiko sala makamo nyoso.
Now, to not hold you very long, usually I, very seldom, when if I was going to preach, well, I'd be sure to get you out within 6 hours. That's a short sermon.
Sikawa na kozwa bino penza tango mulaite. Na momesano mingi mingi penza te tango ngai, soki esengi na te ya o, na kosala penza ete bobi ma okati na ngonga motoba. Oyo wanande litea ya mukuse.
But I'm not going to do that tonight. I got services tomorrow night, next night, and on We're trying fixing to go overseas again, the Lord willing, right away.
Kasi na kosala yango na mpokuwa oyote. Na kozala na mayanga ni lobi na mpokuwa ikolanda. Pe bongo na bongo. Tokomeka. Tozo milenge la pona kokende lisusu bikolo mosusu. Soki kolo akolinga kala mingi te.
I want to say to all the people here, friends, that maybe some of you I've met before, and maybe there's many here that I have not met before, I greet you in the name of our Lord Jesus, the Son of God. May His peace ever be with you.
Dalingi ko ebisa batonyo swawa baninga, mbala mosusu, ba mosusu kati na bino, nakutana na bino, pe tango mosusu ebele awa oyo nakutana na bangote. Na pesi bino mbote na nkombo na nkolo na biso Yesu. Mwana Nzambe, tika kimya na ye ezala na bino libela.
And speaking sometime in these chapters, it kind of causes people to, like for my minister brothers here, say,
pe lokola na lobaka na bianga nelo oyo mbala na mbala, esala kaete batoba, lokola bande konangai batei oyo baloba.
Somebody said to me one time, said, Billy, what are you hanging around that bunch of businessmen? I thought you was a preacher.
Motomoko alobaki nangai mokolomoko alobaki. Billy, eloko nini sala kaete okangamana etonga ya bato ya mumbongo wana? Alobaki, nakanisa ki ozalaka motei?
Oh, I said, I am a businessman. He said, a businessman? I said, sure. I didn't know that. I said, yeah, I'm a businessman.
Oh, nalobaki. Nazali moto ya mumbongo. Alobaki, moto ya mumbongo. Nalobaki, ya solo. Alobaki, na yebaki angote. Nalobaki, iyo. Nazali moto ya mumbongo.
So what kind of business are you in? I said it fast. I said I'm in the life assurance.
Alobaki, mumbongo ya ndenge nini osalaka. Nalobaki yango na mbangu poye. Nalobaki, nasalaka na assurance ya bomoi.
He said, what? I said, the life assurance. He said, what do you mean? I said, the eternal life assurance.
Alobaki, nini? Nalobaki, assurance ya bomoi. Alobaki, olinko loba nini? Nalobaki, assurance ya bomoi ya seko.
If any of you people would like to talk a policy over with me, I'll be glad to see you right after service. I'm here for the business.
Sikawa, soki motomoko kati na bino alingi kosolola na ngai likolo na yango, na kosepela kukutana na yosi manalosambo, nazali awapona mosala ya mumbongo ango.
Remember a friend of mine, Snyder, was his name. We went to school together. And now, insurance, I've got a friend that's the insurance business, got a brother in the insurance business, but I really don't have any insurance.
Na kanisi susu moninga na ngamoko kombo na ye izalaki Schneider. Totanga ki na ye longo. Pe sikawa ba assurance, nazalaka na moninga na ngamoko azalaka na musala ya kotekisa ba assurance. Nazaina ndeko moko asalaka musala ya kutekisa assurance. Kasi nazalaka penza na ba assurance te.
So, this Wilmer Snyder, a friend of mine, boyhood friend, came up to me not long ago and he said, say, Billy, said, I'd like to talk to you about some insurance.
Na yango nazali, ye Wilmer Snyder oyo moninga nangai, moninga ya bomwana, ayake pai nanga kala mingi tepe alobaki. Tala Billy, alobaki, na inko solola na yo na tina na ba assurance.
I said, now, Wilmer. I said, I tell you what, let's talk about hunting. He said, no, I want to talk about insurance.
Alobaki, tala Wilmer. Alobaki, yoka, to solande likambo ya bukila. Alobaki, te na lingi to solola likambo ya ba assurance.
Well, I had said fast for him too. I said, I got assurance, not assurance.
Sengela ki pe na lobela ye yango mbangu. Nalobaki, nazali na assurance. Ba assurance te, kasi assurance, bomoni?
And my wife looked around at me as if to say, "Why, you little storyteller." She knew I didn't have any insurance.
Pe mwasi na nga atalaki nga lokola loba, tala ozobeta masapo. Ye ayebaki ete nazalaka na assurance moko te.
And he said, "Oh, pardon me, Billy. So that's right, your brother is an agent. I know Jesse." And I said, "Well, I said that this isn't exactly with him."
Pe alobaki, "Oh, limbisa nga, Billy." Alobaki, "Ezali solo, ndeko na yo asalaka mosala yango. Na yebi Jesse." Pe nalobaki, "Eh, nalobaki, ezali penza po na yete."
He said, "What kind of insurance do you have?" And I said, "I have eternal life." He said, "The what?" And I said, "The eternal life."
Alobaki, "Ozali na ba assurance ya ndenge nini?" Pe nalobaki, "Nazali na bomoi na seko." Alobaki, "Na nini?" Pe nalobaki, "Na bomoi na seko."
Well, he said, "I don't believe I ever heard of that company." I said, "No, it's strange."
Alobaki, "Nandimi tete na sila koyoka lisolo na kompanyi wana." Alobaki te, "Ezali likambo ya kokamwa."
And I said, "Here's what it is, Wilmer. I said, it's blessed assurance. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. I'm an heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood."
Pe nalobaki, "Wilmer, tala likambo ezali boy." Nalobaki, "Ezali nde assurance oyo epambolami. Yesu azali wangai. Oyo elengi penza koleka kembo na Nzambe. Nazali mosangoli ya lobiko. Nasombami na Nzambe. Nabotami na molimo na ye. Nasukolami na makila na ye."
He said, "That's awful nice, Billy, but that won't put you out here in a graveyard."
Alobaki, "Oyo wana ezali penza malamu, Billy. Kasi yango ekokotisa yo na lilita te."
I said, "But it'll get me out. I'm not..." "I'm not so bothered about getting in, it's getting out. That's what I'm thinking about." "Now, if you got any worry, I'll talk with you about it."
Nalobaki kasi ekobimisa ngai. "Nazali te, nazali komitungisa po na kokota kuna te. Ezali likambo ya kobima kuna, nde yango nazokanisa. Sikawa soki ozali na mwa mitungisi na kosolola na yo na tina na yango."
Just for a little talk from the scripture, though it be businessman, but I've identified myself as a businessman with you, and many of my minister brethren out here I've seen rise up a few moments ago.
Tosolola kaka mwa moke na tina na likomi, atako ezali po na bato ya mombongo. Kasi ngai moko na miko kanisi na bino lokola moto ya mombongo. Pe namonaki ebele na bandeko na ngai ya bateya wa kotelema kala mingi te.
And so maybe sometime, the Lord willing, I'd like to get with the group and come have a good union meeting with the ministers down here.
Pe na yango tango mosusu, soki kolo alingi na kosepela koya kosangana na etonga yango po na kozala na lianga ni moko malamu elongo na bateya yango wa.
I know one little brother here, I met him a while. Whittle, I believe, was his name. We were out together one time. Now, I mispronounced that too. He let me know that was all right.
Na yebi elenge ndeko mokwa wa nakutanaki na ye, na banzi kombo na ye zalaki Whittle. Na zalaki elongo kuna na tango moko boye. Natanga kipe kombo yango mabe. Ayebi saki nga ete ezalili kambote.
And so, my name is Branham, you know. Someone said to me, said, "Are Brother Branham, are you any relation to Abraham?" I said, "His son."
Na bongo pe kombo na nga ezali Branham. Boyebi, moto moko ayebisaki ngai alobaki, "Ozali ndeko Branham, ozali na bondeko moko boye na Abraham." Nalobaki, "Mwana na ye."
Father of nations. Being dead in Christ, we are Abraham's seed and heir with him according to the promise. That's the scripture.
Tatana mabota. Wana tokufi kati na Kristo tozali momboto na Abraham. Basangoli libula elongo na ye kukana na ilaka. Likomiangonde wana.
Now, I don't have the time to hold you here to preach because the Ramada would never let you have it again.
Sikawa na zaina tangu ya kukangabino au atepo na kutea. Pamba te bato ya Ramada bakupesa bino lisusu esika oyote.
So, I remember when I first come among the Pentecostal people years ago, I was Mishawaka.
Bongo na kanisi lisusu mbala ya liboso oyo na yake pai na ba Pentecostist eleki mibwe bele na zalaki na Mishawaka.
There was two groups of them. One was called PAFW, another PAJC, I believe.
Bitonga na bango ezalaki mibale. Moko na yango ebengamaki na banzi ape ya M. Oyo mosusu ezalaki ape ya YK na banzi.
And they had their convention in the Northlands because there was segregation. And so the colored brethren could attend the meeting.
Pe basalaki likita na bango. Na bango na ngambo ya Nordi po koka bwana ya loposo ezalaki. Pe na boye, bande ko baindo bakokaki koya na lianga nyango.
I watched them all day, how peculiar, no more church matters. Sitting there and we Baptists, you know, we kind of try to act kind of churchy in church.
Natalaki bango mokolo mobimba, bazalaki ndenge mosusu, bazalaki na bizaleli ya losambote. Oh la la, na vandaki wana pe biso ba Baptiste boyebi. Tomega ko sala makambo lokola esala makakati na losambo.
These fellows didn't have any Baptist manners at all or any church manners. They'd run, scream, shout, get blue in the face and my. And so I began to notice the way they were carrying on.
Kasi baninga oyo bazalaki na bizaleli ya ba Baptiste ata mokete. Tona bizaleli ya losambo mokote. Bakukaki kopota mbangu ko ganga ko belela kino longe koma bleu. Pe na milobelaki oh la la, oh la la. Bongo na bandaki kotala malamu ndenge bazaleki kosala makambo. Pe.
So he said all ministers on the platform, every minister, no matter what denomination, come up on the platform for this evening. There's about 500 of us sitting on the platform.
Bongo alobaki, bate nyonso baya na etumbelo, mote nyonso ata ya denomination nini. Ama tana itumbelo na pokwa oyu. Tuzalaki pene na kama mitano kuna na itumbelo.
So he said, just raise up, say your name, sit down. I come by mine, I said my name, sit down, on down.
Bongo alobaki, tele makaka pe loba kombo na yo pe vanda. Na yaki, na tango na ngai, na lobaki kombo na ngai pe na vandaki. Pe kubaki bongo.
After a while, they had a man that had some fine preachers that day. Oh, there's really scholars and real man.
Si manamwa tango bazwaki motomoko, bazalaki na bate ya malamu mokolowana. Oh, bazalaki penza bato batanga mingi pe bato solo.
And I know that I had no business up there with my seventh grade education standing before those fellows when he's going to talk on theology.
Pena eba kiete na zalaki ne loko ya kosala kuna te ngai moto na suka na ekol primaire. Kotele maliboso na batowana, tango bakobanda koloba na tina na likindo.
But I thought, well, for this evening meeting, they'll certainly have their most foremost speaker for the evening.
Kasi na milo belaki, pona lianga ni yampo kwa oyo bakozwa ya solo penza matei na bango ya malamu kole kapo na mpo kwa oyo.
And so, after a while, they said, Elder, somebody was going to speak. And an old colored man came out. And he looked to be about 85 years old.
Bongo si manatango moke balobaki ete mobange songolo moto akoteya. Ezalaki mobange moko ya moindo nde ayaki. Pe, amonana kilo kola moto ya mibu tuku mwambe na mitano.
And he had one of those old long... what we used to call down in the South, preacher coach, you know, kind of a swallowtail, you know, the strips up and down.
Pe alataki kazaka wana ya kala ya mulai, oyo tumesanaki kobenga na sudi kazaka ya batei, boyebi. Na mukila na sima, boyebi. Naba singa, zinga, zinga.
A little rim of white hair around his head. And he had to lead the old fellow out. He's so old.
Mwasuki ya pembe, zinga, zinga, na moto na ye. Pe esengelaki bakamba mubange hango kuna. Azalaki mubange penza.
And he got out there and tucked his text from over in Job. He said, what was you when I laid the foundation of the world? The clown of you were fastened.
Pe apusanaki wana pe azwaki litangi na ye na Yobo alobaki. Ozalaki wapi tango na chaki moboko ya mokili. Yebisanga esika moboko na yango ekangami.
That when the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy. That what was you? God talking to Job.
Alobaki, tango minzoto na tongo ezalaki ko yemba elongo pe bana na nzambe bazalaki ko ganga na esengo. Alobaki, yo zalaki wapi? Nzambe ako yebisa Yobo.
All the brethren that day have been preaching about the life of Christ and the coming of John, breaching the way between and so forth, very scholarly.
Bandeko nyonso mokolo wana bateyaki na tina na bomo ya Kristo, pe boyei na Yohane. Bakangisaki yango nyonso mibale pe bongo na bongo na ndenge ya mayele penza.
But this old man didn't preach about anything. Was that going on down here on the earth? He took him up back under about 10 million years before the world was ever formed.
Kasi mobangi oyo ateaki eloko moko te na oyo ezalaki kosalema awa na mokili. Azongisaki ye mosika kuna na sima koleka pene na mibu miliozo miliboso penza mokili ezalisama.
And brought him what was taken on in heaven and come down the horizontal rainbow. He done that all in about 5 minutes and one breath, looked like.
Pe amemaki ye na oyo ezalaki kosalema na lola, sima akitaki pwasa na monama, asalaki nyonso wana na miniti soko mitano, pe ezalaki lokola apemaki kaka mbala moko.
When he got through, he jumped up in the air about 3 feet, looked to me like, and kicked his heels together, come clipping around there, and he had twice as much room as I got.
Tango asilisaki, apumbwaki likolo pene na metre moko, ndenge monanaki, pona ngai pe, atutisaki matindi ya sapato na ye abandaki kobaluka baluka na lombangu penza pe azalaki na esika monene koleka oyo mbala mibale.
He said, you just ain't got enough room up here for me to preach. And he sat down.
Alobaki bozali penza na esika ya kokoka te awa apo ngai na teya. Pe avandaki na ye.
Oh, that's what I need. If that'll make an old man feel like that, what would it do me if I ever found that fountain of youth.
Na milo belaki. Wanande loko yo na sengeli na yango. Soke ko yuko sala ete mubange amiyo kandenge wana. Bongo yuko zala boni pona ngai soki na zui lizi ba wana ya bolenge.
Old man 85 years old and could act like that. Well, my, he come out there, he's kind of holy, but I noticed when that spirit struck him, he renewed his youth like the eagle. You know?
Mubange ya mibu tuku muambe na mitano. Oyo akukaki kosala makambo ndenge wana. Olala. Tango ayaki wana. Esengelaki basimba ye. Kasi namonaki ete tango molimo yango. Ekangaki ye. Azongelaki bolenge na ye lokola mpongo. Boyebi.
Now, over in the book of Saint Luke, I would like to read just a little verse or two for just a few words here. Blend in with something that's been said and all together in the hymns that's been sang.
Sikawa na lingi kotanga mwa eteni moko tumi bale na buku ya Santo Luka. Pona maloba mokia wape ko kanisa yango elongo na eloko moko oyo eluba maki. Pe nyonso sika moko na nzembo oyo eyemba maki.
And the Lord add his blessings to the reading. St. Luke 19.
Penkolo abakisa mapamboli na ye na litangi ya Luka zomi na libwa.
And Jesus entered and passed through Jericho. Behold, there was a man named Zacchaeus, which was a chief among the publicans, and he was rich.
Bongo Yesu akota kipe alekaki na Yeliko. Tala ezalaki na moto moko na kombo Zakai, oyo azalaki mokonzi ya bakongoli mpako, pe azalaki na bozwi mingi.
And he sought to see Jesus, who he was, and could not because of the press. He was a little statue.
Pe alukaki komona soki Yesu azalaki nani. Pe akokaki te mpo na bibele ya bato. Azalaki moto mokuse.
And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, or he was to pass that way.
Pe apotaki liboso pe abutaki nzete ya sycamore po amona ye, po asengelaki koleka na nzela wana.
And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said, Zacchaeus, make haste, come down, for today I must abide at thy house.
Pe tango Yesu akomaki na esika wana, atombolaki miso pe amonaki ye pe alobaki. Zakai, welisa, kitana se, polelo esengeli na vanda na ndako na yo.
Must have been an awful bad night. The little fellow hadn't slept at all. He just rolled and tossed around all night.
Esengelaki kozala butu moko ya somo penza. Mwa moto moke yango azwaki pongi ata mokete. Azalaki bobele koningana pe kobaluka baluka butu mobimba.
We're all acquainted with those kinds of nights. Can't rest, can't go to sleep. And you just rolled all night, tossing around.
Biso nyonso toyebi ba butu ya ndenge wana. Oko koka kopema te, oko koka kozwa pongi te. Pe atungisa maki butu mobimba. Kobaluka baluka.
You know, his wife Rebecca, she was a believer. And she was interested in her husband who had a business in Jericho. And he belonged to many societies of that day, no doubt.
Boyebi, mwasi na ye, Rebecca, azalaki mondimi. Pe azalaki kokanisa bolamu ya mobali na ye oyo azalaki na mombongo na Yeliko. Pe na tembete azalaki moko na kati na masanga ebele ya mikolo wana.
And Rebecca had got acquainted with a prophet named Jesus of Nazareth, who they claimed to be the Son of God. And she was interested in her husband meeting this man.
Pe Rebecca ayebanaki na mosakoli moko na kombo Yesu ya Nazareth. Oyo bazalaki koloba ete azalaki mwana na Nzambe. Pe azalaki kolinga ete mobali na ye akutana na moto ango.
Because she knew that the Jewish people had been taught that if a man was a prophet, that what he said would come to pass. But if what he said did not come to pass, then don't hear him.
Pamba te ayebaki ete Bayuda bateyamaki ete. Soki moto moko azalaki mosakoli, makambo ye akoloba esengeli kosalema. Kasi soki makambo alobaki esalemi te, boye boyoka ete.
God had left the word to them by his prophets. That's how a prophet was identified.
Nzambe atikelaki bango liloba wana. Na nzela na basakoli na ye. Na lolenge wana nde mosakoli azalaki koyebana.
The great lawgiver Moses, he also had left the commandment, the Lord your God shall raise up a prophet like unto me. It shall come to pass that whosoever shall not hear this prophet will be cut off from among the people.
Pe mopesi mibeko monene oyo Mose, atika pe mobeko. Kolo Nzambe na bino akotelemisa mosakoli moko lokola ngai, ekosale maete moto oyo akoyoka mosakoli yango te, akolongola maana kati na bino.
And Rebecca was fully persuaded when she seen Jesus of Nazareth could stand and tell the persons the things that were in their heart.
Pe Rebecca andimisamaki solo solo, tango amonaki Yesu na Nazareth kotelema pe koyebisa bato makambo oyo ezalaki na mitema na bango.
Predict things that was to happen come just exactly the way he said it. never failed one time. And he was correctly on the word of God. She believed it.
Kosakola makambo oyo esengela ki kosale mape esale maki bobele ndenge alobaki. Etikala kokwe ya tambala mokote. Pe azala ki penza na alimana liloba na Nzambe. Ye andimaki yango.
But Zacchaeus, her husband, had got mixed up. Well, the real truth of it was, he had never seen Jesus. And truly, that's a bad thing to try to judge a man before you hear him. Should never do that.
Kasi Zakai mobali na ye, asosola ki malamute. Pe, bosolo penza ya likambo ezala kinde, atikalaka komona Yesu mokolo moko te. Pe ya solo ezali eloko moko mabe, komeka kosambisa moto liboso ya koyoka ye. Bosalaka yango ata mokete.
Many times we are still guilty of that in this day. We hear of a man and before we even talk to him, we done passed our opinion on him. But somebody else's opinion. And it's not a good thing. We ought to go see for ourselves.
Tokweyaka na likambo yango mbala mingi lelo oyo. Tokoyoka likambo ya moto, pe liboso kutu tosolola na ye, to naino to, tosili komisale na likanisi moko na tina na ye. Longwana oyo moto mosusu alobi. Pe yango ezali likambo moko malamu te, esengeli tokende, tomona biso moko.
Like it was said one time, could any good thing come out of Nazareth?
Lokole lobamaka na tango moko. Eloko ya malamu ekoki kobima na Nazarete.
When Philip had went to see Nathanael and found him under a tree, and he said, come see who we found, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.
Tango Filippo akendaki kotala Nathanaele pe amonaki ye na se ya nzete pe alobaki. Yaka kotala nani oyo tokutani na ye, Yesu ya Nazareth. Mwana ya Yosef.
He said, now could there be any good thing come out of Nazareth? He gave him one of the best words that he could have given. Come see. Don't sit home and criticize. Come see for yourself.
Alobaki, boye eloko ya malamu ekoki kobima na Nazarete. Apesa ki ye maloba ya malamu koleka oyo akokaki kopesa ye. Yaka komona. Kotikala na ndaku te pe kotonga. Yaka komona yomoko.
And when he came, Jesus saw him coming up. He said, behold, an Israelite in whom there is no guile.
Petango ayaki, Yesu amonaki ye koya alobaki. Tala mo Isalaele oyo bokosi ezali kati na yete.
He said, Rabbi, which means teacher, when did you know me? He said, before Philip called you, when you were under the tree, I saw you. That was enough.
Alobaki, Rabbi. Oye ngiko loba molakisi. Tango nini yo oyebaki ngai? Alobaki. Liboso Filipo abenga yo tango zalaki na se ya nzete na monaki yo. Wane kukaki nango.
He said, Rabbi, thou art the son of God. Thou art the king of Israel because he saw the very word that Moses had said would take place. They hadn't had a prophet for 400 years, and here was a man exactly on the word.
Alobaki, Rabbi, ozali mwana na Nzambe. Ozali mokonzi ya Isalaele. Pamba te amona ki liloba, penza oyo, oyo Mose alobaka ete kosalema. Batikala ki kozwa mosakolite mibu kama mine. Petala moto moko oyo azalaki na alima penza na liloba.
How that little woman at the well of Samaria must have felt when she came out to get some water one day. And there sat a man, a Jew. He must have looked about 50 years old, although he's only 30. His work must have brought him down.
Denge penza mwa elenge mwasi wana na libulu ya mai ya Samalia. Asengela ki komiyoka tango abimaki po na kotoka mai mokolomoko petala. Motomoko moyuda azalaki wana. Abonanaki lokola moto ya mibu tuku mitano. Atako azalaki bobele na mibu tuku misatu. Mosala na ye komisaki ye mokolo.
When they were having the feast of tabernacles, they were all rejoicing. And Jesus cried, as it was quoted a while ago, "Come unto me."
Tango bazalaki nelambo ya mingombo, bazalaki kosepela bango nyoso, pe Yesu agangaki, denge tangamaki kala mingite, boya epai na ngai.
So then, he began to give his great lecture, and the Jews said to him, "Do you mean you've seen Abraham, and you're a man not over 50 years old? Say you've seen Abraham, now we know you're mad." And the word "mad" there means crazy.
Nasima abandaki koteya liteya na ye munene. Peba Yuda balobaki na ye. Olingi koloba omona Abraham. Pe ozali moto oyo alekisi neno mibu tuku mitano te. Pe koloba omona Abraham. Sika watu ebiete ozali liboma. Pe liloba wana liloboma elingi koloba elema.
We know you're crazy, you got a devil. He said, "Before Abraham was, I am." That was "I am" that spoke to Moses in the burning bush.
Toyebie te ozali elema, ozali na molimo mabe. Alobaki liboso Abraham azala nazali. Wana ezalaki nazali, oyo asololaki na Mose, nanzete oyo ezali kupela moto.
We noticed that when he was setting, he had need go by Samaria because Israel had heard the message, and he was coming now to the three races, the Jews, Gentiles, and Samaritans, Ham, Shem, and Japheth's people.
Pe tomonye te tango avandaki esengelaki aleka na Samaria po, Isalaele asilaki koyoka sango, pe ye azalaki koya sikawa epai na mabota misato, ba Yuda, Bai mabota pe basamalia, libota ya Hama, ya Semi, na ya Yefete.
And the gospel must be introduced to them, and he come to the city called Sychar, and there, sitting on the well, and send his disciples into the city to get food.
Pe ye azali, sango malamu esengeli etalisa maipai na bango. Pe ya komaki na ngumba na kombo Sukala. Pekuna avandaki pene na libulu ya mai, pe atindaki bayekoli na ye na engumba koluka bilei.
A little woman came out. We'd call her today, well, maybe the red light, some foul name, you know what I mean.
Mwana mwasi moko ayaki, mbala mususu, togoi kobenga yele lo molaso, kumbo moko mabe, boebe logo na lingi koluba.
And so she seen Jesus. I mean, she never saw Jesus sitting over just an ordinary Jewish man sitting against the wall of the little well out the end of the street of the where the city come to get their water. This little fellow sitting there unnoticed.
Na bongo amona ki Yesu na linkoloba ezala ki neno Yesu te oyo ye amona ki kuna ezala ki bobele mobali ya moyuda moko lokola batonyonso avandi ati mokongo na etutu. Na mwa libulu wana ya mai, na suka ya balabala ya esika bato ya ngumba bayaka kutoka mai. Mwa mobali yango avandaki wana ayebana kite.
She came up maybe about 11 o'clock in the day to get the water, the family's water for the day, and she let down the bucket to get it. And before she could wind it up, she heard someone say, "Bring me a drink."
Mwasi yango tango mususu ayaki pene na ngonga ya zomi na moko ya moi kotoka mai, mai ya libota pona mokolo wana. Pe akitisa ki katini pona kotoka yango. Pe liboso abanda kobenda yango ayoki moto moko koloba. Pe sanga mai.
She looked over and seen it was a Jew. And she might have said something like this, "Sir, it's not customary for you to say such a thing. I am a Samaritan, you're a Jew. We have no, there's a segregation here. We don't have such dealings with each other."
Atalaki pe amonaki ete ezalaki moyuda moko pe ekoki kozala te alobaki eloko moko lokola boye. "Misie, na momesano yo koki koloba likambo ya boye te. Nazali mosamalia, yo zali moyuda, pe toyokanaka te. Awa boye bokabwani ezali. Tozala kana boyokani ya boye biso na binote."
And he went to speaking. The course went on about where they should worship at Jerusalem. He said, we Jews know what we worship. For salvation is of the Jews.
Pe akobaki koloba, lisole kobaki te na likambo ya koyeba soki asambelaka na Yerusalemi. Alobaki, biso ba Yuda toyebi eloko tosambelaka. Polo bike uti na ba Yuda.
And the horse went on for a while, and after a while he said to her, go get your husband and come here. She said, I have no husband.
Pe lisolo ekobaki po na mwantango, pe sima na mwantango alobaki na ye, kende kozwa mobali na yo pe boyawa. Alubaki, nazaina mobali te.
Said you have said the truth. Or you've had five husbands. And the one you're living with now is not your husband.
Alubaki, olobi solo, pamba te osila kozala na mibali mitano. Pe oyo zali na yesikawa azali mobali na yote.
She said, sir, I perceive that you're a prophet. I see they hadn't had a prophet for 400 years. Since Malachi. Said, I perceive that you are a prophet.
Alobaki, misye, namoni eto zali mosakoli. Sika wabomoni, batikala kozali susu na mosakoli te mibu kama mine. Bandana malaki. Alobaki, namoni eto zali mosakoli.
We know when Messiah cometh, he'll tell us these things. That would be the sign of a prophet. When Messiah cometh, he'll tell us these things.
Toyebi ete tango masia koya akolobela biso makambo oyo. Yangonde kozala elembo ya mosakoli. Tango masia koya akoyebisa biso makambo oyo.
Jesus said, I'm he that speaks with you. She ran into the city and said, come see a man that told me the things that I've done. Isn't this the very Messiah?
Yesu alobaki, ngai nazali ye. Oyo azali kosolola na yo. Apota kimbangu nengumba pe alobaki boya kotala moto oyo ayebisingai makambo oyo na sala. Mbala mususu nde masia yango penzate.
How that light first broke forth upon a little woman in that condition.
Ndenge pole wana epela kipenza liboso ya elenge mwasi moko ya lolenge wana.
What a rebuke it was to those priests of the temple of that day who seen him do that same thing and called him Beelzebub, a devil. Unclean spirit doing these works when the scripture so plainly is vindicating that it would be the Messiah.
Oyo, oyo ezalaki penza pamela epai na banganga nzambe ya tempelo ya mikolo wana. Baoyo bamona kiye kosala makambo moko wana, kasi babenga kiye Belezebula, mulimo mabe, mulimo ya mbindo, nde ekosalaka misala wana. Natango oyo likomiezalaki kotato la polele ete ekozala masia.
Now Rebecca had seen all this. And she was anxious that her husband could once set where Jesus of Nazareth was. And she understood that he was to be in Jericho, her city, that day.
Sikawa, biso, Rebecca amonaki nyoso wana. Pe azalaki komitungisa po mobali na ye akoka kokoma esika oyo Yesu ya Nazarete azalaki. Pe asosolaki ete esengelaki akoma na Yeliko, engumba na ye, mokolo wana.
And she got to praying for him. Now I hope these many Rebeccas here tonight that you will pray for your husband that sometime Jesus will pass their way. And she'd prayed all night as we'd make it a drama.
Pe abandaki kobonde la apona ye. Na koliki ate ba Rebecca bazali ebele awa na mpokwa oyo, ete bakobonde la apona mibali na bango. Ete natango moko boye Yesu aleke la nzela na bango. Boye abondela kibutu mobimba wana tokolobela yango na ndenge ya lisolo.
And you know when someone goes to praying for you sincerely, you don't get no rest. You can tell there's something is taking place.
Pe boyebi tango moko abandi kobondela pona yo na bosolo penza okozanga kimya. Okoki koyeba eloko moko ezali kosalema.
And then towards morning, we'd say Zacchaeus had a habit of getting up rather late because perhaps we'll say he had a restaurant and he let his management and so forth take care of this business.
Pe boye na batongo toloba Zakaya zalaki na momesano ya kolamuka sima na ngonga po tokoki koloba azalaki na restaurant pe atikelaki moyangeli na ye ya mosala pe ba mosusu balandela mumbongo ngo.
But that morning he got up real early, groomed himself real nice, and put on his best garments. And Rebecca, after praying through the night and seeing he was very restless,
kasi na tongo wana alamukaki na tongo penza, amibongisaki malamu penza, pe alataki bilamba na ye ya kitoko koleka. Pe Rebecca sima na okobondela butu mobimba, pe komona ndenge azanga kikimia.
And listen, Rebecca, when you see your Zacchaeus getting kind of restless, just remember God's answering prayer, you see. That's the way it happened.
Pe Rebecca yoka, tango moni Zakai na yo akomi lokola akozanga kimia, mikanisa la bobele ete Nzambe azaliko yanola libondeli. Omoni, esale makande bongo.
When you see him getting so he can't give you a good word, just remember, keep holding on. It isn't long till God's going to pass him by that way.
Tango moni akomi na lolenge oyo ako kakozongi sela yo maloba ya malamute, kobosa na te. Kuba kutingama. Kala mingi te Nzambe akulekela ye na nzela wana.
He got real restless. When he was up, put on his best garments, and I can see Rebecca turn over and say, Zacchaeus, you're up very early this morning, my dear.
Azanga ki penza kimia na tango alamuka ki alata ki bilamba na ye ya kitoko koleka pe, na komona Rebecca kobaluka pe koloba. Zakai, Moronga ninangai, olamuki tongo tongo lelo.
Oh yes, I just thought I'd step out for a bit of fresh air.
Oh, iyo, ha. Nalingai kaka, oyebi, na kanisaki kaka nabi malibanda kozwa mwamo pepe.
He had on his mind, I couldn't get that fellow off of my mind. You know what I'm going to do? I'm going to go down there to the gate where he comes in, and when he comes in that gate, I'm going to give him a piece of my mind.
Kasi azaina makanisi obu. Nazoko wakolongola moto wana na makanisi nangaite. Bwebio loko ni nakosala, nako kende kuna nekuke ango esika oyo akokotela. Petango kokota nekuke wana na koyebisa ye loko nini ezaina makanisi nangai.
For having my wife out these meetings and carrying on like this, I'm going to tell him what I think about him.
Ndenge mwasi nanga komiko kende na mayanga niango makambo ya komiko sala na koyebisa ye oyo nako kanisa na tina ye.
You know, usually people build up that kind of a complex, you know, just on hearing something.
Boyebi na momesano bato bakomaka na makanisi ya ndenge wana. Boyebi. Kaka pona bilobalo ba moko boye.
So he got all groomed. He slipped down. He looked back up the house and see if there was anybody looking. And seemed like nobody's looking. But Rebecca was watching through the crack of the window, seeing what he did.
Bongo ami bongisaki penza. Abimaki malembe. Abwakaki miso nasima nandako. Komona soki moto azalaki kotala. Pe mwana na ki lokola moto moko azotala te. Kasi Rebecca azalaki kokengela ye na lidusu ya lininisa. Ako mwana kanini azalaki kosala.
And instead of turning down towards his restaurant, he went down towards Straight Street. You know, you usually find Jesus on Straight Street.
Pe na esika abaluka na ngambo ya restaurant na ye, akendaki na ngambo ya balabala sembo. Boyebi na momesano bokutana na Yesu na balabala sembo ya solo.
Straight in your business. You want to find him, be honest. Be sincere. Be straight with God and with man. Be straight with your neighbor.
Sembo kati na mumbongo na yo. Olingi kokutana na ye, zala na bosembo, zala na bosolo, zala sembo na nzambe pe na bato. Zala sembo na bazalani na yo.
So he slips down the street because he knew he was to enter at this certain gate. He'd been delayed a bit that morning because two blind men needed healing, as the scripture tells us. And he had healed those.
Boya kamata ki balabala yango na ekenge, po ayeba ki ete sengela ki akotila na ikuke songolo. Ba umisa ki ye mwa moke na tongo wana, po bakufi miso mi bale bazala ki na posa ya lubiko. Denge liko mi ebi sibiso, pe ya bikisa ki bango.
And when he got down to the gate where Jesus was supposed to come in, you know the Bible said he was kind of short in stature.
Petango akoma ki na ikuke yango epa Yesu asengela ki kokotela, Boyebi Biblia elobi ye azalaki moto moko ya mukuse.
And when he got there, some of those great big people were standing there, and he couldn't even get a place to get up to see. It's hanging on the walls and everywhere.
Pe tango akomaki wana bato mosusu ya mbinga penza batelemaki wana pe akokaki kutu kozwa esikate po amata pe amona ye. Bato bamataki na bitutu pe bisika nyonso.
You know, there's something about it that when Jesus comes around, it always tracks an attention somehow. They were there ready to sing Hosanna.
Boyebi ezali na eloko moko esalaka ete tango Yesu aye epai moko, yango ebendaka tango nyonso bokebi ya bato na ndenge moko boye. Bazalaki wana pene bayemba Hosanna.
And he said, I'll never be noticed, sure, and I won't be able to notice him because he'll walk perhaps in the middle of the street with the bodyguard, and I won't be able to see this fellow.
Pe bango, alobaki sikawa, bako keba nangai awate, pe na kukoka akomona yete, po mbala mosusu akotambola na katikati ya balabala, na mokenge limoko, pe na kukoka akomona mubali oyote.
I do not believe that he's a prophet, because I've been taught that the days of prophecy and the days of miracles is past. You know, time hasn't changed too much since then.
Kasi na zondi matete ye azali mosakoli. Pamba te bate yanga ete mikolo ya bisakoli pe ya makamu isi esila koleka. Boyebi tango ebongwani penzate, longwa wana.
If God ever was God, he's still God. If he isn't, then he never was God. You can't just say he's God one time and not God the next.
So ki nzambe asila kozala nzambe, azali bo bele nzambe. So ki azali te, boye azala pe nzambe ata mokolo moko te. Oko ki kolobate te, azala ki nzambe na tango moko, bongo na sima azali susu nzambe te.
He doesn't get older. Can't change his mind. He's got to stay with his decisions. Therefore, you can rest assured that what he said, that he'll do.
Ye akoma kamobangete, akokiko bongo la makanisi na yete. Ye asengeli kotele mangui na mikano na ye. Na bongo bokokiko pema na elike ete, oyo ye alobaki, akosala yango.
That's what Abraham believed God. Called things which were contrary as though they were not. The things that seemed real, what his eyes could see, but it was contrary to the word of God, and he didn't even look at them.
Ezali oyo Abraham andimelaki nzambe abengaki biloko oyo ekesani na yango lokola ezalaki na yango te. Biloko oyo emonanaki lokola solo oyo miso na ye ekukaki komona. Kasi ekesanaki na liloba na nzambe pe ye Yempo asalakate atalaki ata yango te.
He called them as they were not. He believed God. He never just held on for one day. He went on down through life 25 years before Isaac was ever born. And he got stronger all the time.
Abengaki yango lokola ete ezalaki te. Andimelaki nzambe. Atikala Kukanga mana yango kaka apo na mokolo moko te. Akoba ki na bomo ibongo mibu tuku mibale na mitano. Liboso Isaka abotama. Pe akoba ki kokoma se makasi tango nyoso.
We today claim to be by grace and by the mercy and the adoption of by Christ that we become the seed of Abraham and we can't trust God 24 hours.
Biso lelo oyo, tozoloba na ngolupe na mawape, kokamatama na Kristo ete tokomi momboto na Abraham, pe tozokoka kotiela nzambe motema atangonga tukumi bale na mine ite.
The real seed of Abraham takes the hold of God's word and nothing's going to move him from it.
Kasi momboto na Abraham ya solo solo, atele makangui na liloba na nzambe pe eloko moko ekolongola ye na yangote.
God told Abraham when he was 75 years old and Sarah was 65, he was going to have a baby. Well, they went and got all the pins and birdine, got ready for it. That's right. Well, nothing go to stop them, they know it.
Nzambe ayebisaki Abraham tango akomaki na mibu tuku sambo na mitano pe Sara azalaki na mibu tuku motoba na mitano ete bakozwa mwana. Bakendeki koluka ba pince nyonso na bakush pe bamilengelaki pona yango ya solo. Eloko ya kopekisa bango ezalaki te. Bayebaki yango.
The first 28 days passed, he said, how you feeling, Sarah? No different. Glory to God, we're going to have it anyhow. How do you know God said so? That settles it.
Mikolo tukumi balena mwambe ya liboso elekaki alobaki. Sara, ozomi yo kandenge nini? Bokeseni moko te. Kembo na nzambe, ataboni tokozwaye. Oyebi yango ndenge nini? Nzambe alobaki bongo. Yango ekatili kambo.
The next month, how do you feel? There's no difference. Well, it's a greater America than ever now. It's 2 months late, see?
Nasanza elandaki, ozomi yo kandenge nini? Bokeseni moko ezalite. Yango komi likamusi ya monene koleka sikawa. Eleki sanza mibale, bomoni?
25 years, how you feeling, Sarah? No different. Glory to God, we'll have it anyhow. God said so.
Mibu tuku mibale na mitano, Sarah. Ozali komi yo kandenge nini? Bokeseni moko te. Kembo na nzambe, ataboni tokozwaye. Nzamba lobaki bongo.
And then we call ourselves the seed of Abraham. What God says, God is able to perform to do what he said he would do. I can't keep my word all the time. You can't neither. But he has to be God.
Na bongo pe tomi bengi momboto na Abraham. Oyo nzamba lobi nzamba akoki kosala yango. Kosala oyo ye alobaki ete akosala. Ngai na kokoka kubatela liloba na ngai tango nyonso te. Yo pe okokaka te, kasi ye asengeli kosala yango pona kozala nzambe.
So, we find out that this man did not believe that, this little businessman of the city of Jericho. He had a great business, and he thought he was doing all right, and he had favor with the priest and with the synagogue.
Bongo tomoni ete mobali oyo andimaki yango te. Mwa moto ya mombongo oyo ya engumba yeliko. Azalaki na mombongo moko monene. Akanisaki azali na ye na likambo te. Bazalaki kosepela na ye na banganga nzambe pe na sinagoga.
He had favor with the churches and the Kiwanis and many of the organizations of that day, as we would say. Still that doesn't mean God yet.
Bazalai kosepela na ye na mangomba pe na bakiwani pe bibongiseli ebele ya mikolo wana. Tokoki koloba. Kasi yango elingi koloba tete ezali nzambe ya tabongo.
Prosperity never means God always. Sometimes it's vice versa.
Bomengo etikala koloba tete ezali nzambe ya tango nyoso. Tango mosusu ezalaka bongo te.
God said when he was sitting in the field, told Israel in her own blood, then she was willing to serve him. But when she got sufficient, she thought she was, then didn't want more to do with him. Turned her back upon him.
Nzambe alobaki tango zalaki ya kufanda na elanga, ayebisaki Israelele. Kati na makila na yemoko na tango wana, azalaki na mposa ya kosalela ye. Kasi tango amona kiete akoki, ya kanisa kibongo, boye alingaki lisusu kotambola elongona yete, apesa kie mokongo.
Isaiah got that example from Uzziah, the king. Because Uzziah was a great man. As long as he kept humble before God, he never played politics. He stayed with God, and God blessed him. His kingdom was next to Solomon's.
Isaya azwa kinda kisawana epai na mokonzi Uzia. Pamba te Uzia azalaki motomonele na tango nyonso oyo akobaki kokumikitisa liboso na Nzambe. Atambusaki makambo na politiki te. Akangamaki na Nzambe, pe Nzambe apambolaki ye. Bokonzi na ye kokanaki pene pene na oyo ya Salomon.
But when he got self-centered, that's what's the trouble with the people today. Don't you never let that happen to this businessman's organization or you're gone to the dust like the rest of them.
Kasi tango akomaki komimona, yango nde likambo ya kokoso na bato lelo. Botika yango ekomele bongiseli oyo ya bato ya mombongo te. Soki te, bokosila lokola ba oyo mosusu nyonso batikali.
Whenever a people gets to a place the prosperity begins to blind their eyes from the word of God, they're on the rocks.
Natango nyonso oyo bato bakomaka na esika oyo kino bomengo ebandi kozipa bango miso na oyo etali liloba na Nzambe bakoti na mikakatano.
Uzziah was a great man, but he tried to take the place of a preacher one day to go in and burn incense, and the high priest with scores of other priests come told him, "You're not supposed to do that, you're a layman."
Uzziah azalaki moto monene. Kasi amekaki kozwa esika ya motei mokolomoko. Akota pe atumba paka malasi pe nganga Nzambe mokonzi na lisanga ya banganga Nzambe mosusu bayaki koyebisa ye epesa meli yo te kosala yango. Ozali mondimi.
You businessmen remember that too. We preachers have enough hard time keeping this thing straight. It's not for laymen. Layman has their part, but the pulpit's for the minister. It's ordained. God sits in a church man for these things.
Bongo bino bato ya mombongo bobosana yango pete. Biso bate tozalaka na mikakatano mingi pona kobatela eloko oyo na molongo. Ezali likambo ya bandimi te. Bandimi bazali na eteni na bango. Kasi etumbelo ezali pona motei oyo abulisami. Nzambe ati na lingomba.
And then we find out that he took the censer and went in anyhow, and God struck him with leprosy, and he died a leper.
Na bongo tomoni ete ata bongo azwaki tumbelo moke ya mpaka na malasi pe akotaki. Pe Nzambe abetaki ye na maba pe akufaki na yango.
See, when we get exalted up, Zacchaeus is almost in that condition. He was prosperous. You stood in good with the rabbi. You stood in good with all the societies. So he thought if he got in some trouble, he'd get backed up. The Sanhedrin was right for him.
Bomoni tango tozomi tombola. Zakai azalaki pene pene na motindo wana. Atondaki na bozwi. Azalaki koyoka na malamu na rabbi. Azalaki koyoka na malamu na bato nyonso. Na yango kanisa kiso kimi kakatano komelie akozwa lisungi. Lisanga Sanhedrin ezalaki penza sima na ye.
He stands at the gate. He's going to do something now. He's going to walk out and take this guy and tell him to his face, "You're a false prophet."
Atelemaki nekuke yango sikawa alingi kosala eloko moko. Akobima kuna pe kokamata mobali oyo pe akoyebisa ye na miso na ye te ozali mosakoli ya lokuta.
Nothing to you. You're just only taking a mental telepathy and deceiving the people. See, he never stopped to read the word. That's where the mistake's made today.
Ozali na eloko moko te, ozali bobele kotanga makanisi ya bato, pe kopengusa bato. Bomoni, atikala kotele mate po na kotanga liloba. Wanande sika libunga ezosale maleloyo.
If Israel would have did that instead of doing what they did, they'd been better off today. But they had to be done that way. It had to be fulfilled. Their eyes to be blinded, that we would have an opportunity. That hadn't been for that, where would we been? Notice.
Soki Isalaele basalaka yango na esika ya kosala oyo basalaki, balingai koza na esika ya malamu kole kaleloyo. Kasi esengisamaki na bango kosala bongo. esengela kie kokisama, ete miso na bango ezi pama, po biso toko kakozwa libaku. Soki ezalaka po na wanate, tolingaki kozala wapi, botala.
But when he got there, he finds out that he can't even see nothing, he can't see the street, there's just so many people gathered around, everywhere.
Kasi tango akoma kikuna amona kiete ako kakomona ata eloko mokote. Azoko kakomona ata balabala te. Batu ebele penza basangana kiwana. Bisika nyoso.
So he thinks, you know what? He's going up. They tell me, Rebecca told me that today he was going to eat it at Labinsky. I hope there's no Labinsky here. But his restaurant, his competitor.
Boya kanisaki, boyebi nini? Azo kende. Bayebi singai, Rebecca, ayebi saki ngai etelelo, ako kende kolia epai na Levinsky. Na kolike Levinsky moku azalia watei. Kasi na restaurant na ye, oyo ya muwela ni na ye.
So he's going to eat over to his restaurant perhaps. So I know to get there, we'll have to go down, turn off a straight street, ear down, Hallelujah Avenue, we call it. I'm crude names, but I'll just do that to make my drama.
Boye tango mosusu ako kende kolia na restaurant na ye. Bongo na ebiete pona kokoma kuna eko sengela to kita kuna to baluka na balabala sembo awa. To zui aveni, Hallelujah. To kobenga yango bongo. Bakombo wana ezali andenge. Kasi nasali bongo kaka pona kobeta lisolo na ngai.
And we have to turn the corner here off a straight street to Hallelujah Avenue. You just keep that street long enough and you'll get on Hallelujah Avenue. Just stay straight.
Pe kosengela to baluka awa na kwen oyo kolongwa na balabala sembo kino na Avenue Hallelujah. Ko bakaka na balabala wana mwatango mulai. Pe okokoma na Avenue Hallelujah. Tikala kaka semba.
So he goes down quickly, he said, I'm little in stature, groomed his little self, pulled his beard down, see his perfume just right, his nails all polished.
Boya kitikuna nokinoki alobaki, ngai nazali mokuse, abongisaki mwanzoto na ye, abendaki mandefu na ye, atalaki soki malasi esimbaki na nzoto malamu, manzaka na ye ekatami malamu.
Stood on the corner, said, I'll see him when he passes by, and I'll tell him what I think of him when he passes by. So he stands on the corner.
Atelemaki na kwa alobaki, nakomona ye tango akolekawa. Pe nakoyebisa ye oyo ngai nazo kanisela ye. Tango akolekawa. Na yango atelemaki na kwa.
He got to thinking, you know what? That same group will follow him. They'll be right here and they'll just, well, I'm so little, I'll never be able to see him. So I won't do much good standing here. I won't be no better off here than I was down there.
Pe abandai okanisa, boyebi nini? Bopele lisanga moko ya bato ya ngonde bakolanda ye. Bako zala awa, pe bako nazali penza mokuse na oka komona ye ata mokete. Boye na kosala eloko moko te na kotele makawa. Kozala awa eleki malamu ndenge nazala kikuna te.
And you know, believe what I'll do? Here's a sycamore tree standing here. So I believe I'll just get up in this sycamore tree, and then I'll be able to see him and get a good look at him when he passes by.
Pe, boyebi, bondimi eloko, eloko nakosala. Nzete ya sikomo moko yango yo awa. Bongo na banzi na komataka kalikolo na nzete ya sikomo hoyo. Pe, boyende na okakomona ye.
So he'll never see me up there in a tree, and there's a limb that runs out there, and I'll just sit around that limb and watch him when he comes in view and when he goes out of view. And I'll get a good look at this fellow.
Boyeye akomona ngai kuna likolo na nzete wanate. Pe ezali na etapi moko oyo ebima kuna. Pe na kufanda bobele likolo na etapi wana pe na kotala ye malamu tango akomona na. Pe tango akolimwa na miso na ngai. Na kozwa nzela ya komona mobali yango malamu.
And so, first thing you know, he began to try to see how high the first limb was, and it was a little out of his reach.
Bongo eloko liboso, oyebi, abandaki kotala bosanda ya etapi yango, pe ezalaki mwa mosika na ye.
You know, really the first step is just a little out of our reach. We have to accept it by faith. It's just a little more than the human mind can explain.
Boyebi solo penza etape ya liboso ezali mwa mosika na biso. Esengeli to yamba yango na kondima. Iyo. Eleki mwa moke oyo maele ya moto ekoki kolimbola.
You can't explain God. If you do, then he's no more accepted by faith. You have to believe him. He that cometh to God must believe that he is, and a rewarder of those that diligently seek after him.
Okoki kolimbola nzambe te. Soki osali yango wana ayamba milisusu na kondima te. Osengeli nde kondimela ye. Yeo ya koya epai na nzambe asengeli kondima ete ye azali. Pe azali mofuti na baoyo balukaka ye na piko.
So we find this notable little fellow, one of the businessmen of the city. He said, now how will I get up? And perhaps maybe the garbage disposal hadn't come by that morning. And there was some cans sitting in the corner full of their carrying in the city.
Boye tomoni mwa moto elokumo yo. Moko na bato ya mombongo ya ngumba yango. Alobaki, sikawa na kumatandenge nini? Pe tango mosusu molokochi ya fulu alikaki na ino tena tongo yango. Pe mwa bingongolo ya fulu mosusu ezalaki na kwen. Etonda na misuni ya kopola na ngumba.
So he said, if I could get a hold of that can, I could reach up and get a hold of the limb. Strange how God gets man to do things ridiculous.
Bongo, bango, alobaki. Soki na kukwa kusimba ngongolo ya fulu wana, na kumatape na kusimba etapi yango. Kukamu andenge nzambe amemakaba to basala makambo lukole ya pambala pambala.
So, but you know, if you're determined you want to see Jesus, you'll do things ridiculous. If you're determined you want to, you're really sincere, you want to really know what it's all about.
Bongo kasiboyebi, soki okani penza, olingi komona Yesu, okosala makambo lokola ya pambala pambala. Soki okani penza ete olingi bongo, ozali penza solo na motema, nde olingi penza koyeba tina na makambo yango nyoso.
And that was Zacchaeus' opinion. He wanted to find out what all this was about he had been hearing.
Pe oyo wana ezalaki makanisi ya Zakai. Alingaki koyeba tina ya makambo nyoso oyo ye azalaki koyoka.
So he says, now there's nobody around, so I'll slip over and get a hold of the garbage can and pull it out here, and get out here to the tree, and then I can get up on the first limb and get up over the street when he passes by.
Boyalobaki, moto moko azali na nzinga nzinga te. Boye na kokota na mayele pe na kozwa ngongolo ya fulu wana pe na kubenda yango awa, pe na kupusana na nzete oyo awa. Na bongo nako kaa kumata na etapi ya libuso. Pe nazala likolona balabala tangwa koleka buye.
But when he started to pull the can, it was too heavy for him to pull. He was kind of a short man, small in stature. The only thing to do then, he'd have to pack it. Now he had on his good clothes.
Kasi tangwa bandaki ko benda ngongolo yango, ezalaki kilo mingi po na yeko benda yango. Azalaki moto ya mokuse, muke na nzoto. Boye eloko se moko ya kosala ezalaki ya mema yango. Kasi alataki bilamba na ye ya kitoko.
See how the devil does? He just tries to put everything in your way. So he'll move everything, every doubt, every flaw that he can to keep you from seeing what's truth. He's just good at doing that.
Bomoli ndengeza bolo asalaka. Akomeka kochia makambo ya ndenge nyoso na nzela na yo. Na yango ye, akobwaka biloko nyoso, tembe nyoso, mabe nyoso ya koki, pona kopekisa yo omo na bosolote. Ayebi kosala yango malamu.
So, I got on my best clothes, he might have said. And here if I take hold of that garbage can, I'll get dirty.
Boye ngai na lati bilamba na ngai oyo ya kitoko koleka. Akokaki pe koloba. Pe awa boye na soki na memi ngongolo ya fulo oyo na kokoma bosoto.
You know, there's some people thinks to set the meeting like this might get you a little dirty, kind of amongst the society or the celebrity of the city. But if you're really determined to see Jesus, you'll come anyhow. That's right.
Boyebi ezaina batomosus oyo bakanisaka koya kovanda na lianga nilokola oyo ekugi okomisa yo mwa bosoto na miso na bato minene pe ya lokumu ya engumba yango. Kasi soki okani penza komona Yesu, okoya atabongo ya solo.
So there's only one thing to do. If a man is determined to see Christ, there's nothing going to stop him. So he reaches down and gets a hold to this garbage can and here he comes.
Boye loko ya kosala ezali bobele moko. Soki moto akani penza komona Kristo, eloko ya kopekisa ye ezalite. Na yango agumba makipe asimba kingongolo ya fulu wana pe ye wana ayei.
Just about the time he got hugged up in his arms good, his competitors come around the corner, two or three of them. Said, well, look at Zacchaeus. He has changed his position. He works for the city now.
Bobele tango oyo asimbi yango malamu na maboko na ye, bawela ni na ye mi baleto misato na kati na bango, babimeli na kwen. Balobaki, tala Zakai. Azui mosala mosusu, sikawa komi kosala pone ngumba.
I imagine his little face got awful red. I wonder tonight if the boss would walk in and see some of you businessmen, you're sitting in a meeting like this, it's called Holy Rollers. One of your face, well, you're already identified, so might as well sit still now.
Na banzi ndenge mwa misu etelaki epenza. Nazomi tuna na mpoko oyo soki mokonzi akoti pe amoni bato ya mombongo na kati na bino awa. Bovandi na lianga ni moko lokola oyo, oyo babengi batuntuki. Nazomi tuna soki miso na bino, basili koe babino. Boye kozala malamu bovanda seki mia longonga oyo.
Zacchaeus done had in his arms, he done give away, and you done got in here, so you might just sit still, go on through with it. Sitting in there.
Zakai asilaki kozwa yango na maboko, asilaki komi lakisa. Pebo siliko kota awa boye, ekozala malamu bovanda bobele kimia. Bokoba na yango. Wana bovandi awa.
He had his arm around the garbage pail. What a thing for a businessman. Here he comes, his face red, and I'm saying, well, what do you know, Zacchaeus?
Asimba kingongolo ya fulu ya ngo na loboko na ye. Oyo ndeli kambo ya kosala pona moto ya mombongo. Ye wana ye, miso eteli ye, pe bango bazala kikoloba. Oyebi nini? Zakai.
You know, it's been pretty sharp, the business hadn't. So he finds out, say, here he is now, he's working for the city. I know his business is bad. Look what kind of a job he's got.
Boyebi, ayaki kososo laete, mwela no ya mombongo, ezalaki matata penza. Balubaki, yeoyo, sikawa akomi kosala po na ngumba. Na yebi ete mombongo na ye, ezo tambo la malamute. Talamo tindo ya mosala oyo azui.
He was determined to see Jesus, regardless. He had heard about it, and he wanted to know for himself.
Akana ki penza komona Yesu atandenge nini? Ayoka ki sango na yango pe, alinga ki koyeba yango yemoko.
I would to God that every man would take that attitude. If you've ever heard of him, find out. He's not dead. He's alive. Just as much here in this place tonight as he was on the shores of Galilee.
Na kosepela ete nzambe asala ete moto nyonso awa azwa ezalela wana. Soki oyoka sango na ye luka oyeba. Akufite azali na bomoi awa na pokwa oyo. Kaka ndenge azalaki na mabongo ya Galilai.
Though I'm with you always even to the end of the world. The works that I do shall you do also. That is so then he was a false Messiah. He wasn't the Messiah that he's supposed to be.
Tala nazali na bino tango nyonso ata kino na suka ya mokili. Misala oyo nazo sala bino pe boko sala yango. Soki ezali bongo te boye, azalaki masia ya lokuta. Azalaki te masia oyo ye asengelaki kozala.
But if he does maintain and keep his promise, he's still God that makes himself known to the people. He'd have to do the same things he did. That's his way of doing things. He'd have to show himself the way he did then.
Kasi soki azali penza kosimba makasi pe kobatela elaka na ye, azali se Nzambe oyo azali komimonisa ye moko epai na bato. Ekosengela asala makambo ndenge moko na oyo asalaki. Wana nde lolenge na ye ya kosala makambo. Ekosengela na ye moko komilakisa lolenge oyo asalaki na tango wana.
Hebrews 13:8, Paul speaking to the Jews. He said, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Therefore, he must be the same in principle, the same in power, the same in everything that he was. He must be the same today.
Na ba ebele, zomi na misato mwambe, polo, kolobaka na ba yuda alobaki. Yesu Kristo azali ndenge moko lobile lope libela. Na yango asengeli kozala ndenge moko na malako ndenge moko na nguya ndenge moko na makambo nyonso oyo ye azalaki. Asengeli kozala ndenge moko lelo.
Sometimes we see the works of God. I know there's hypocrisy mixed with it. When you find a bogus dollar, what does that speak to you, you businessman?
Tango mosusu tomona kamisala na Nzambe. Na ebi ete bokosi esangani na yango. Tango kuti dolar ya lokuta, elobelaka bino nini? Bino bato ya mombongo?
Will you take all the money out of the bank and throw it in the river because you found a bogus dollar? That bogus dollar only means that there's a real dollar it's made off of.
Oko tika, oko bimisa mbongo nyonso, na banki pe oko bwaka yango na ebalepo okuti dolar ya lokuta? Dolar ya lokuta wana ezotali sabobele ete ezali na dolar ya solo oyo ba mekoli yango.
And Pentecost is full of carnal impersonations. But what does it mean there's a real one there somewhere? It's somebody trying to impersonate something that somebody else really has.
Pe Pentecote tondi na komekola ya musuni. Kasi yango elingi koloba nini? Ya malamu ezali na esika moko boye. Ezali nde moto moko azo mekola eloko moko oyo moto mosusu azali na yango solo.
It's only a meal ticket. It's only a something that's genuine behind the thing that somebody's trying to impersonate.
Ezali bobele ndenge ya kozwela lipa. Ezali nde eloko moko ya solo solo. Sima na eloko yango oyo moto moko azali komeka komekola.
So we find Zacchaeus gets his garbage pail. And his competitors going down the street laughing at him, but it didn't make any difference. He was determined to see Jesus. Then he'd have an opinion of him.
Boye tomoni Zakaya simbi ngongolo na ye ya fulu. Pe bawela ni na ye bazo kita balabala. Bazo sekaka ye. Kasi yango esala ki bokeseni mokote. Akana ki penza amona Yesu. Bongonde akoyeba malamu oyo ye azali.
We could just get that feeling among us. If we could just be determined that we're going to find out what this is all about. If it's a truth, if God be God serving. Elijah the prophet said that on top of Mount Carmel.
Tokokaki pe komiyoka bobele ndenge wana kati na biso. Soki tokokaki bobele kozwa mokano bongo. Toluka koyeba tina ya oyo nyonso. Soki ezali bosolo. Soki Nzambe azali Nzambe salela ye. Mosakoli Eliya alobaki bongo. Likolo na ngomba na Kalemele.
If God be God, serve him. If Baal be God, serve him. If Jesus Christ can't declare himself just the same as he always was, then he did not raise from the dead.
Soki Nzambe azali Nzambe, bosalela ye. Soki ye bala azali Nzambe, bosalela ye. Soki Yesu Kristo ye moko, ako ki komitato la ete azali ndenge moko, lokola azalaka te, boye asekwa ki na bakufi te.
If we only try to get the people in upon a psychological appeal, if we can only change them from Methodist to Baptist or Baptist to Pentecostals, what is it? It's a bunch of psychology. It's right.
Soki tokomeka bobele kokotisa bato na nzela na mayele ya psikoloji, soki tokoki kaka kobongola bango balongwa ba Methodist bakoma ba Baptist to ba Baptist bakoma ba Pentecostis, wana ezali nini? ezali makambo ya psychologie ya solo.
A living God who created heavens and earth is still the same creator. He's still in principle the same God that he ever was.
Nzambe na bomoi oyo akelaki likolo pe mokili azali kaka mokeli moko yango. Azali kaka nzambe moko yango. Na malako lokola azalaka.
I'm glad I seen God before the church got a hold of me. To know that there was such a see their fusses and the stews and whining. It's always been that way all. It had the same thing all through the scripture.
Nazali na esengo na mona kinzambe liboso ete lingomba ekangangai. Koyeba ete ye azalaki. Na mona kako welala, nako swana. Peko milela lela na bango. Ezalaka bobele bongo. Tango nyoso. Bazala na makambo ya ndenge moko. Leka kati na makomi.
But this little fellow wanted to see Jesus. And he was determined to do it. He was a businessman. He wanted to do business right.
Kasi mwa mobali oyo alingaki komona Yesu, pe akanaki penza kosala yango. Azalaki moto ya mombongo, pe alingaki kosala likambo ya malamu.
So when he got determined, his wife home praying, and the prayer of Rebecca was following him, and the little fellow had to get up the tree, he had to shinny up the... I didn't mean that.
Na yango ye, tango asilaki kokana, mwasi na yena ndako, azalaki kobonde la pe, mabondeli ya Rebecca ezalaki kolanda ye. Esengelaki na mwa mobali yango, amata na nzete. Esengelaki abutana. Nalingaki koloba bongo te.
That's a southern expression, shinny. How many know about shinny up a tree? Well, how many of you Kentuckians are around here anyhow?
Oyo wanande lobeli ya sudi, ya kobuta. Batoboni bayebi kobuta nzete? Boye, boni kati na bino ba ikentaki bazwa mine sikoyo.
You had to shinny up the tree, go up the tree. And here he is sitting up there now in the tree, wiping the garbage off of his new garment, picking the splinters out of his knees and hands where he climbed the tree.
Esengelaki na ye kobuta nzete yango, komata na nzete. Petala yo ya vandi kuna likolo na nzete. Azo pangusa bosoto na elamba na ye ya sika. Azo longo la biteni ya matiti na mabolongo pe na maboko na ye. Epai oyo amatela kinzete.
But no matter what taking place, he is determined to see Jesus. And if you really, hear me, if you're really determined to see him, you don't care what you have to go through with, how much criticism, what other people says.
Kasi oyo komaki etali yete. Ye akanaki komona Yesu. Pe soki yo zali penza, boyo kangai. Soki yo kamati penza mokano ya komona ye, okomitungisa tena tina na oyo sengeli olekana yango. Matongi boni, oyo bato mususu bakoloba.
You want to see Jesus. You'll do anything to see him. You'll wait your turn. You'll do whatever you're supposed to do. Just so you get to see him.
Yo lingina yo komona Yesu. Oko sala nyonso po omona ye. Oko zelangala na yo. Oko sala nyonso yo ko kiko sala. Bobele po oko ka komona ye.
Trouble of it is, today they're not thirsting enough. There's not enough thirst and hunger for the people. I believe the church ought to be a little more saltier than what it is.
Toko sole lo oyo ezaliete, bato bazali na posa makasite. Bato bazali na posa pe nzala makasite. Na banzi lingomba esengela kikoza na mwa mungwa kole kandenge yango ezali.
Salt creates a thirst. Salt's a savior if it contacts. But if the salt has lost its savior, it's henceforth good for nothing but become an organization. That's right. But you got to have the savior in it. The savior is the salt, the strength.
Mungwa epesa kamposa. Mungu ezali lengi soki omeki yango. Kasi soki Mungu ebungise lengi na yango, ekosungana eloko moko te. Ekomi bobele ebongiseli. Ya solo. Kasi esengeli ezala ne lengi na yango. Mungu ezalaka ne lengi. Bokasi.
When a man sees Christ living in you, it'll make him thirst to be like you. It'll make him see Jesus in you. Make him see God.
Soki moto amoni Kristo kobika kati na yo, Eko pesa ye mposa ya kozala lokola yo. Eko sala ete amona Yesu kati na yo. Eko sala ete amona Nzambe.
How do they know Moses was of God? And they know that God was with him.
Ndengeni bayeba kiete Mose azalaki ya Nzambe. Pe bayeba kiete Nzambe azalaki na ye.
Now we notice, like Peter said on the day of Pentecost, about you men of Israel, how you indicted that generation for crucifying the Son of God.
Sikawa tomoni lokola Petro alobaki na mokolo ya Pentecote ete, bino bato ya Isalaele ndenge nini bino, akwesaki libota wana po babakaki mwana na Nzambe na ikulusu.
Said you, Jesus of Nazareth, a man that was approved of God among you, vindicated of God by signs and wonders which God did through him. You've tucked the prince of life in the wicked hands of crucified.
Alobaki, bino, Yesu na Nazarete, moto oyo Nzambe andimisaki na kati na bino, atatola maki na Nzambe, na bilembo pe bikamwa oyo Nzambe asalaki na nzela na ye. Bomemaki mokonzi na bomoi na maboko ya bato mabe. Pe bobaba kakie na ikulusu.
Did not Nicodemus well express all their feelings? It was a social prestige of belonging to something that kept them from seeing. Jesus said to him, Rabbi, we know that you're a teacher comes from God because no man could do these signs unless God is with him.
Nicodemus atelisaki posara bangonyo somalamu te. Ezalaki lokumu na miso ya bato kozala moto moziki na ekolo moko boye. Yango ezalaki kopekisa bango komona Yesu. Alobaki na ye, Rabbi, toyebi ete ozali motei, oyo auti na Nzambe. Pamba te moto moko akoki kosala bilembo oyo te soki Nzambe azali elongo na ye te.
They recognized it, but because of social prestige, they was ashamed to admit it.
Bayebaki yango, kasi pona lokumu na miso ya bato, bazalaki na soni ya kondima yango.
They ought to have been like the blind man that Jesus healed. They said, this man's a sinner. He says, it's a strange thing, you leaders of the day, and don't know where this man come from.
Ebonga kikutu baza la lokola mokufi miso, oyo Yesu abikisaki. Balobaki, motowana azali mosumuki. Alobaki, ezalili kambo moko ndenge. Binonde bakambi ya lelo pe boyebi esika moto oyo autite.
Say, whether you're a sinner or not, I don't know, but this one thing I do know. Wherein I was once blind, I can now see. That's one thing he didn't know.
Alobaki, soki azali mosumu kitote na ebite. Kasi eloko moko oyo ngai na yebi, ezaliete na zalaki mokufi miso. Sika wana komi komona. Yango wana wanande eloko moko oyo ye ayebaki penza.
Now like the positive testimony of man who stand in the midst of people and say, I know this something, something happened to me.
Na sepela kanalitatoli ya solo ya bato oyo batele makana kati na bato pe balobaka. Na yebi ete eloko moko ezali. Eloko moko komelingai.
As I tried to say about the colored sister, I'm not what I want to be or not what I ought to be, but yet I know I'm not what I used to be. Something that took a hold of her.
Ndenge na mekaki koloba na tina na ndeko mwasi ya moindo. Nazali oyo na lingi kozalate. Toyo na sengela ki kozala te. Kasi nzoka nde na yebi ete nazali lisusu ndenge nazala kite. Eloko moko esimba kie.
Zacchaeus setting up there. What a mess he was in. Setting up there. And you know.
Zakai avandi kuna likolo. Azalaki kati na mikaka tano penza. Avandi kuna likolo. Pebo yebi.
Listen to me. Man who believe God getting messes anyhow. They do things that's absolutely contrary to the run of the day.
Boyo kangai. Bato oyo bandima kanzambe. Bakota kakati na mikakatano atandenge nini. Basala kamakambo oyo ezali penza kotele mela etambole na ya mokolo yango.
Listen to Moses. One day of sheep herder, a great warrior in Egypt, to deliver his people and it failed. Then he become a sheep herder for 40 years.
Boyoka, Mose, mokolo moko, mobate limpate, mobundi monene na Egypto, pona kukangola bato na ye, kasi ako kakite. Bongo akoma kimo bate limpate mibu tuku mine.
A good old man settled down, fine fellow, had a wife and baby, Zephra. Gershom, now we notice that after God found him and he saw God in the burning bush.
Mobange moko malamu afandisa kimakambo. Moto malamu akoma kina mwasi na mwana. Sephora, Gershom, sika tomoni ete sima na nzambe kokutana na ye, pe amona kinzambe na nzete oyo ezalaki kopela moto.
The next day he had his wife sitting on a mule. The child on her hip, the white beard flying, a crooked stick in his hand, leading this mule, the wind blowing, his bald head shining, and the hot sun going down to Egypt.
Mokolo oyo elandaki afandisa kimwasi na ye likolo na mpunda, mwana na loketo, mandefu ya pembe ezopepa na mopepe, penze te moko ya kogumba mana loboko, ezokamba mpunda wana, mopepe ezopepa. Libandi na ye kongenga na se ya moi makasi wana. Ako kendaka na Egypto.
Somebody say, Moses, what are you doing? I'm going down to Egypt to take over. A one-man invasion. But he done it. Why? God told him to do it. That's why.
Motomoka kai koloba. Mose, ozo sala nini? Nazo kita na Egypto kozwa bokonzi. Boka matimboka ya motomoko. Kasi asala ki yango, pona nini? Nzamba yebisa ki asala yango. Ndetina na yango.
See, look crazy where the man had run from the place, now he's going right back. That's the way people who are find God determined to see him.
Bomoni, emonanaki liboma. Nzokande ye mobali yango, akimaka esika yango. Sikawa azozonga kuna mbalamoko. Wanande lolenge ya bato oyo bakuta na kana nzambe. Oyo bakani komona ye.
Here he sits. After a while he got to thinking, you know, Rebecca told me this man was a prophet. I'm doubting that very much.
Tala ye oyo avandi simana muantango abandi kokanisa. Oyebi? Rebecca ayebisa kinga ete mobali oyo azali mosakoli. Na azali na tembe penza na tina na yango.
I don't believe in it. I don't believe there is prophets of this day. If it would, my priest would have told me about it. My priest is one of God's servants, so he had told me about it. That's fine.
Nazondi mayangote. Nazondi matete basakoli bazali na mikolo oyo. So kiezala kibongo mbele nganganzambe nanga alingaki koyebisa nga yango. Nganganzambe nanga azali moko na basali na nzambe. Boye alingaki koyebisa nga yango. Ezali malamu.
But see, never did the organized religion of the world ever accept the messenger from God at no time. Never did.
Kasi botala, mokolo moko te bongiseli ya mangomba ya mokili, etikala koyamba motindami oyo auti na nzambe na tango moko boye. Etikala kosale mate.
Didn't Jesus say to him, you blind Pharisees? You garnish the tombs of the prophets and you're the one that put them in there.
Yesu alobela kibango tete, bino bafalisai bakufi miso, bobongisa kamalite ya basakoli pe bozaliba oyo, bakoti sabango kuna nakati.
Which one of the prophets did the Father send that you didn't kill and put in the tomb because he showed forth the coming of the just one?
Nani kati na basakoli tata atinda oyo boboma pe bokoti sa ye na lilita te? O azalaki kotali saboye ya ye moyenge beni. Bumoni?
There. Then we find, and here he is, sitting up there. You know what? I hope this drama doesn't sound ridiculous, but I'm going to think he said, now wait a minute. If that fellow would happen to see me sitting up here on this limb.
Wana bongo, tala tomoni yawa avandi kuna likolo. Boyebi nini? Nazoli kia ete lisolo o yezomona na pambala pambala te. Kasi nako kanisa ete alobaki. Sikawa, zela mwa moke. Bongo soki mobali wana amoni ngai na vandia wa likolone etape oyo.
And he sat down where two limbs crossed. And was sitting there thinking it over. That's a good place to sit. Where your ways and God's ways meet. That's a good place to think it over.
Pe avanda ki esika bita pe mi bale ekuta na ki. Pe avanda ki kuna kukanisa ka na tina na likambo yango. Wanande esika malamu ya kovanda, esika banzela na yope oyo ya nzambe ekutani. Wanande esika malamu ya kukanisa na tina na yango.
And I hope that every person in here that hasn't never met him and really know that you're born again of the Spirit of God that you're sitting on that limb tonight.
Penazoli kete moto nyonso na kati awa oyo akutana na ino na yete pe oyebi solo ete obota mimbala ya mibale na molimo na nzambe ovandi na etape wana na mpokwa oyo.
You businessman, I hope you're sitting where we're trying to say Zacchaeus sat, up in the sycamore tree with the limbs where two ways met, yours and God's.
Kasi bino bato ya mombongo nazoli kia ete bovandi na esika oyo tozo meka koloba Zakayi afandaki likolo na nzete ya sycamore. Na esika oyo bitape mibale kutani, oyo ya yo na oyo ya nzambe.
And he said, you know what I believe I'll do? I'll just pull in these leaves here and camouflage myself. He wrapped himself all up. He left himself one little window that he might look through, you know, one leaf.
Pe alobi, boyebi eloko nandimi ete nakosala, nakobenda kasa oyo awa pe nakomibomba. Amizinga kinzoto mobimba. Amitikela kimwa linisa po atalela na yango. Boyebi, lokasa moko.
You can pull it down and say, I'll see him when he comes, but he'll never see me. He'll never know I'm up here.
Akokaki kobenda yango na mwase pe koloba. Nakomona ye tango akoya. Kasi ye akomona ngai te, akoyeba te ete nazali awa likolo.
So while he sat there after a while, thinking about it, there come a noise around the corner.
Bongo tango avandaki wana sima na mwa tango na kokanisa ka likambo yango, makelele moko yokanaki kuna na kwen.
It's a strange thing, but everywhere God is, there seems to be a lot of noise. It's strange, but it is.
Ezali likambo moko ndenge. Kasi bisika nyonso nzambe azalaka, emonanaka ete makelele ezali mingi. Ezalaka ndenge, kasi ezalaka ndebongo.
You know, Isaiah in the temple after Zechariah's death, he was down there and he heard a noise and the whole temple was rocking.
Boyebi, Isaya nakati na tempelo simanaliwa na Ojia, azalaki kuna pe ayokaki makelele moko pe tempelo mobimba ezalaki koningana.
The post was moved out of their places and there was angels, seraphims there, which are cherubims, burners of the sacrifice to give the repented the right away to the altar.
Makonzi elongwaki na bisika na yango pe mbanje bazalaki wana ba serafa wana ba oyo bazali ba keluba batumbi na mbeka pona kopesa babongo limotema nzela na etumbelo.
Those great beings beyond angels with their wings over their faces and wings over their feet and flying with two wings crying, holy, holy, holy is the Lord God Almighty.
Bikela muminene wana koleka banje na mapapu na bango likolo na bilongi na bango pe mapapu likolo na makolo na bango pe bazo pumbwa na mapapu mibale kogangaka bule 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 kolo nzambe na nguya nyonso.
If an angel covers his holy face to meet God, how are we going to take a creed and cover ours with him? Go to take the blood of Jesus Christ to cover us, then we're sons.
So kimwanje azozi pa elongi na ye mo santu pona kokutana na nzambe boni boni biso toko kikozwa endimeli po na kozipa oyo ya biso. Ekosenga tozwa nde makila na Yesu Kristo pona komizipa. Bongo nde tokozala bana.
Not a fashion of this or fashion of that, but the blood. God's always his only place to meet man for fellowship is under the shed blood, where the life germ.
Ezali eloko moko ya mikolo oyo boye, to eloko moko ya mikolo oyo kunate. Kasi makila nde, nzambe azalaka tango nyonso na esika na ye se moko ya kokutana na moto po na kozala na boyokani. Ezali na se ya makila oyo sopanaki. Esika momboto ya bomoi.
And the old sacrifice under the the Mosaic law. They brought an animal, and when they broke the blood cell of this animal, the lamb, the worshiper worshiped.
Na mbeka ya kala na sena na mobeko ya Mose. Bazalaki komema nyama. Petango bazalaki kotangisa makila na nyama oyo. Mwana mpate, mosambeli azalaki kosambela.
But the life that was in the animal could not come back upon the worshiper because it was an animal's life without a soul. And it could not come back upon the worshiper.
Kasi bomoi oyo ezalaki na kati na nyama wana ekokaki kozonga likolo na mosambeli te. Po ezalaki bomoi na nyama oyo ezange limo. Pe yango ekokaki kozonga likolo na mosambeli te.
Therefore, it only was a hide. It was just a place to last till a certain time.
Yango wana ezalaki bobele kozipama. Ezalaki bobele esika moko oyo ezalaki koumela po na mwa tango moko boye.
But then when the Emmanuel's vein was broke, Jesus was neither Jew nor Gentile.
Kasi na sima tango misisa ya Emmanuel katanaki, Yesu azalaki moyuda te, moima bota pete.
See, the male sect puts out the germ through the hemoglobin. And the blood cell is from the male, the female.
Bomoni nzoto ya mobali ebimisaka momboto na nzela na makila. Peli moyo ya makila eutaka na mobali. Mwasi.
And you Catholic people, not to disagree with you, but call her Mary, Mother of God. How could God have a mother? She was an incubator.
Pe bino bato ya katoliko ezali po na kozanga koyokana na bino te. Kasi bobenga kaye Maria, mama na nzambe. Ndenge nini nzambe ya kokiko zala na mama? Ya azalaki na ye ebombelo.
You say, well, the egg come from the woman, but the egg didn't come from Mary. If the egg come from Mary, then there had to be a sensation. Look where you put God. God created both egg and blood cell.
Bokoloba, ma liki eutaka epai na mwasi. Kasi liki eutaki epai na Maria te. Soki liki eutaka epai na Maria, boye koyoka nsai na nzoto esengelaki kozala. Bota lesika bozotia nzambe. Nzambe azalisaki nyoso mibale. Na liki, na limo ya makila.
He was neither Jew nor Gentile. He was God. Nothing less. He was God manifested in flesh. Did not he say, we read in the scriptures that God was in Christ reconciling the world to himself? He was Emmanuel.
Azalaki moyuda te, moima bota pete. Azalaki nzambe. Eloko moko na sete. Azalaki nzambe. Oyo amonisamaki polele na mosuni. Ye alobaki te ete, totanga kana makomi ete, nzambe azalaki na kati na Kristo. Kosangisa mokili elongo na ye moko. Azalaki Emmanuel.
He said to me, he said in the scriptures, your brother, who can accuse me of sin? Where have I failed to do exactly what was written of me?
Alobaki epai na ngai nani? Alobaki kutu na makomi awa. Nani akokiko kweisa ngai na lisumu? Esika nini nazangi kokokisa siki oyo ekomamaki ipo na ngai?
Search the scriptures, you think you have eternal life? In searching them, and they are they that testify of me.
Boluka luka na makomi. Bozoli kia ete bozui bomo ya seko. Nako luka luka na kati na yango. Nzo kande yango ezo tato la na tina nangai.
And if I do not the works of my Father, then believe me not. But if I do the works, though you can't believe me. Believe the works that I do. For they witness who I am.
Soki nazo sala misala ya tata nangai te bongo bondi mangai te. Kasi soki nazo sala misala yango, ata soki bokoki kondi mangai te. Bondi ma misala oyo nazo sala pamba te yango, ezo tato la oyo ngai nazali.
Oh, what the Christian is so short today of the privilege that God giving and of the things in the Bible. I would like to take a text from there, but time won't permit it.
Oh, lelo oyo mo Kristo akomi kozanga litomba oyo nzambe apesiye. Pe ya makambo oyo ezali na Biblia. na kosepela kozwa litangi ko uta na yango. Ngonga eko pesa mela yango te.
He heard the noise. He lazed up. He said, well, that must be them holy rollers coming. Dropped the leaf down. Waited a minute. After a while, he noticed coming around the corner, there must have been a great sturdy fellow out in front.
Ayoka ki makelele yango atele maki. Alubaki, oye koki kozala batuntu ki na bule wana bazoya. Akitisa kilo kasa yango, azela ki mwa moke. Si malamotango amona ki bakomi pembeni na kwen. Yoka yiko zala ete mbinga mobali moko ya engambe azala ki liboso.
I can see him kind of a tall like fellow, large, straight shouldered, about 65 years old. Walking along with a stick in his hand, that must have been the one that he called Simon, and give him another name of Peter, which means confession or a little stone.
Na koki komona ye mobali moko ya mulai mbinga, mapeka esemba, ya mibuso ko tuku motoba na mitano azotambola, lingenda na loboko. Eko waki penza kozala ye oyo tobenga kaye, ye abenga kie Simona. Pe apesa kie kombo mususu petelo. Oyo lingi koloba koyambola. To olibanga moke.
By 12 men around him. People running out to touch the rabbi as he came by. I can hear them say, don't touch the rabbi. He has been tired. He's preached all night. Virtue's gone from him. He's hoarse from speaking.
Na sima bato zomi na mi balenzinga zinga na e. Bato bazalai koyambangu po basimba rabbi wana zalai koleka. Na koki koyoka bango koloba. Bo simba rabi te, alembi, atea ki butumo bimba nguye bimina ye. Mungongo na ye kauki, kouta na koloba.
Don't touch our master. He must go down now. He must have his lunch. It's time for him to eat. And please don't touch him. Stand aside, will you please, and let the rabbi through.
Bo simba kolo na biso te, asengeliko kende kuna sikawa, esengeli na ye kolia. Ngonga na ye ya kolia koki. Na sengi ete bo simba yete soki bo kolinga. Na sengi, bo pusa na pembeni, bo tika rabi aleka.
Here he stands, and when Zacchaeus, our little businessman of Jericho, when he got the first look at Jesus, he looked different from any man he'd ever seen.
Ye wana telemi, petango Zakai mwa moto nabiso ya mombongo ya Jericho, tango abwaka kimiso mbala ya liboso epai na Yesu. Akisana ki na bato nyonso oyo ye asila komona.
Let's put in a little insert here. A lady might have walked out with a little baby. Zacchaeus looks over this way to see who it is.
Tika toba kisa mwa eloko mokwawa. Tango mususu mwasi moko ayaki wana elongona mwa mwana na ye. Zakai atala ki na ngambo oyo. Po atala soki ezali nani.
Oh, I remember when the doctor was at the house the other day, I was standing there, when the priest was standing there also.
Oh, nakanisi susu tango munga ngazalaki na ndako mokolo mosusu wana. Nazalaki ya kotele mawana na tango nganganzambe azalaki ya kotele mawana. Pe.
The doctor says the child can't live. Put it in the room and shut all the doors. Don't let no air. And here that fanatical family has heard of this false man. Calls himself a prophet of Galilee.
Munganga alobi. Mwana oyo akokiko bikate. Botia ye na chambre pe bokanga bikuke nyonso. Mopepe eko tate. Bongo tala libota ya bilandalanda oyo bayoka kisango ya mobali ya lokuta oyo. Oyo azomi benga musakoli na Galilai.
Coming up here and bringing that baby. While the law of the city ought to get a hold of him. I'll see to that. When we meet the board, we'll find out if a man who would follow a fanatic of something like that couldn't be taken care of. He's mentally off in his mind.
Baya wape ba memi mwana yango. Oyo mobeko yengumbe singela kie kangisa ye. Nakotala likambo yango tango tokuta na nalikita. Toko yeba soki toko kiko tala likambo ya moto oyo akolanda elanda landa ya ndenge wana. Motona ye zaliko sala malamute.
I see the man run out and say, I have a dying child here, sir. Would you just let the prophet touch him? I believe that he is the prophet of God. I have seen him in other meetings and I've heard of him. And I know, no, I'm sorry, there's so many.
Pe na zo mona mobali yango koyambangu pe koloba. Nazali na mwana moko azali kobunda na liwa misye. Boko ki kolinga mosakoli asimbaye. Nandi miete ye azali mosakoli na Nzambe. Nasila komona ye na mayanga ni mosusu. Pe na yoka ki sango na ye. Pe na ye biyango. Te na kokite. Bato baleki ebele.
But after a while, the little woman comes out, holding the baby, and the baby lifeless. Just let him touch it, that's all I want. I believe him. I believe if he'll touch my baby.
Kasi si mana mwatango, mwamwa si moko ayaki, na mwana yango na maboko. Pe mwana yango azalaki na bomoite. Botika simba ye kaka. Nde nyonso oyo na lingi. Nandimeliye. Nandi miete soki asimbi kaka mwana nangai.
We just can't do it, madam. Him way out from them yet stops in his tracks.
Madam, tokoki kosala yango te. Ye azalaki mosika na bango kasi atelemaki mbala moko.
And then I can see Zacchaeus pull his leaf back and watch. Said, bring the baby here.
Na boye nakoki komona Zakai kobenda lokasa na Yesu mape kotala malamu. Alobaki. Bome mamwana yango awa.
When they brought the baby there, this little body steaming, so hot, they pulled back the covers, places his fingers up on it, and the mother standing there with her pretty Jewish eyes, and tears streaking down her cheeks.
Tango bamemaki mwana yango wana, mwanzoto moke, ekotoka moto penza, balongolaki bolangiti, ati misapina ye, likolona ye, mama na ye azalaki wana, na mwamiso na ye kitoko ya moyuda, piso liezo kita na matama na ye.
The father standing there with his hands in the air, believing. And he lays his finger over on the baby and the fever left. The little fellow jumped out of the mother's arms and went on down the street.
Tata na ye pe atelemi wana atomboli maboko likolo na kondima. Pe atiaki misapi na ye likolo na mwana yango pe fievre tika kiye. Mwa mwana yango aponyoki na maboko ya mama na ye mbala moko pe akamati nzela na balabala.
Zacchaeus changed his mind. There must be something real about this man. But I better be careful. I better keep my leaf down so he won't see me. He's coming by this way.
Zakai abongolaki makanisi na ye. Mobali oyo akoki kozala na eloko moko ya solo. Kasi malamu nazala na ekenge. Malamu natika lokasa na ngai na se. Po amo na ngai te. Akoyela na nzela oyo.
You can never get a true look at Jesus Christ and ever remain the same. There's something about him that's different from all other man. When you ever hear him speak, you'll be like the Roman soldiers. Never a man spoke like this.
Okoki kotala Yesu Kristo na bosolo nyonso te bongo otikala kaka ndenge ozalaka. Zaine loko moko na ye oyo ekeseni na bato mosusu nyonso. Tango yoki ye koloba, okoma lokola basoda ya Roma. Moto na ino loba ndenge oyo te.
The priest spoke of something. Man still got the same nature. We have it today. Man is always praising God for what he did do. And looking forward for what he will do. And ignoring what he is doing. That's just the nature of man. It's always been that nature.
Banganga Nzambe balobaki eloko mosusu. Moto azalaka bobele lolenge moko. Tozomona yango lelo. Moto azali tango nyonso kokumisa Nzambe pona makambo oyo ye asila kosala. Pe azali kotalela makambo oyo ye akosala. Kasi azali kokeba na oyo ye azali kosala te. Wana nde lolenge ya moto. Ezalaka na yango tango nyonso lolenge wana.
But a man once looked at Jesus Christ, he'll never be the same. Then see him manifested.
Kasi soki moto atali, Yesu Kristo akotikalaka kozala ndenge mokote, akoki komona ye komimonisa polele.
That's the reason when you're sealed with the Holy Ghost, the seal is on both sides of the paper, both coming and going. They can see the walk, the talk, the life of Christ reflecting in his people.
Yango nde tina na tango tia mi elembo ya Molimo Santu. Elembo yango ezwa kangambo nyonso mi bale ya nkasa. Na boye ipena bozongi. Bako kikomo na etambo li elobeli. Bomo ina Kristo kotali sama na kati na yango. Na kati na bato na ye.
That was his purpose of death. That the church might continue his work. But we've conglomerated up in a bunch of everything.
Yango nde ezalaki tina ya liwana ye ete lingomba ekoka kokoba na mosala na ye. Kasi biso tomikoti si na makambo ya ndenge na ndenge.
Now we notice, as he started going on, walking down the street, Zacchaeus raises his leaf a little higher. He wants to get a real good look at him as he passes.
Sika watomoni wana ebandaki ye kotambola, kokita na balabala. Zakaya tomboli nkasa na ye mwa likolo. Alingi ya mona ye malamu penza wana akoleka.
Now he's all covered over, camouflaged real good. And after a while, he has raised like this, look, Jesus is coming right beneath him.
Sikawa amizipi mubimba, amibombi malamu penza. Simana muatango esengela ki atele mabuye. Po atala, Yesu azalaki koyabo bele na sena ye.
Just as he passed by, Jesus stopped. Looked up. But Zacchaeus, make haste. Come down out of the tree. I'm going home with you for dinner today.
Bubele na tango akomaki wana, Yesu atelemaki. Atombolaki miso alobaki. Zakai, sala noki, kitana se na nzete. Na kozonga ndako elongo na yo po tolia bilei ya pokwa lelo.
What a difference. He knew that was a prophet that the Lord God had raised up. Not only know he was in the tree, but know what his name was.
Oyo ndebo keseni. Ayeba kiete wana ezalaki mosakoli moko oyo kolo nzambe atele misaki. Ayeba ki kakate azalikati nanzete. Kasi ayeba kipe mukombo na ye.
The Bible said the word of God is sharper than a two-edged sword, piercing even to the sunder the marrow of the bone, and a discerner of the thoughts and intents of the heart.
Biblia elobi liloba na nzambe ezali na mopotu koleka mopanga ya mino mibale. Ekotaka kino na kati. Kokabola mikuwa pe mafuta na yango. Pe esosoli ya makanisi pe mikano na motema.
In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among him. And we beheld him, the only begotten of the Father.
Na ebande liloba azalaki, pe liloba azalaki elongo na nzambe, pe liloba azalaki nzambe, pe liloba akomaki mosuni pe avandaki elongo na bango. Pe tomonaki ye, lokola mwana na tata ya likinda.
There he was, the Word of God manifested to this Zacchaeus. Down out of the tree come. Quickly to repent.
Tala yewana liloba na nzambe amimoni saki epai na Zakai oyo akitaki nokinoki na sena nzete po abongo la motema.
Zacchaeus, businessman here tonight, remember you cannot hide under fig leaves. He knows just exactly where you're sitting.
Zakai yomoto ya mombongo na pokwa oyo kanisa. Okoki kobomba na se na kasa ya nzete ya mosukete. Ayebi malamu penza esika oyo ozali.
He knows you, he knows who you are, he knows your name, he knows why you're here, he knows all about it. That's right.
Ayebi yo, ayebi nani yo ozali, ayebi kombo na yo, ayebi tina nini oye awa, ayebi nyonso wana ya solo.
We who have met him and know him and become his disciples, we know what he is and what he does for the people. We know that he remains the same.
Pe biso ba oyo to kutani na ye, pe to yebi ye, pe to komi ba ye koli na ye, to yebi oyo ye azali pe oyo ye asala ka apo na bato. To yebi ete azali bo bele ndenge moko.
Zacchaeus come down in a penitent attitude. He said, if Lord, if I have cheated any man, I'll pay it back. I take my money, I'll give to the poor.
Zakai, kitana se, na lolenge ya kobongo la motema. Alobaki, soki nkolo, soki na bubaki moto, na kozongi sayango, na kozwa mbongo nangai, na kupesa babola.
See, he had already found that pearl of great price. He had found something that was more than his business. He had found something that all man tries to achieve something.
Bomoni, asilaki kozwa linyaka wana na mutuya monene. Azwaki eloko moko oyo elekaki mombongo na ye. Azwaki eloko moko eloko oyo wana. Pe moto nyonso alukaka asala eloko moko boye.
But if you lose eternal life, what all of your achievement done for you? The greatest treasure that a man can find is to find release.
Kasi soki ozangi bomoi na seko nyonso oyo osala ekosunga yo na nini? Kita monene oyo moto akoki kozwa ezali kozwa bonsomi.
As I said in the Old Testament, when the blood cell was broke from the lamb, it could not come back upon the worshiper. Therefore, he went out with the same desire to sin.
Ndenge nalobaki na kondimana na kala, tango limoi ya makila na pate ezalaki kosopana, ekokaki kozonga likolo na mosambeli te, yango wana azalaki kozonga bobele na posa moko wana ya kosala masumu.
But in this case, when by faith we lay our hands upon the blood cell that was broken at Calvary, not Jewish, neither was it the blood cell of a Gentile. It was the blood of God.
Kasi na likambo oyo, tango totandi maboko na kondima, likolo na limoi na makila oyo, ebukanaki na Calvary ya Moyuda te, ezalaki pe limoi ya moi mabota te, ezalaki nde makila na Nzambe.
And when that life that come out of there brings back the life of God to us, which is eternal life. The Greek word there is used zoe, which means God's own life. And the very life that was in Christ, which was God.
Na bongo bomoi oyo ebimi kuna ezongisi bomoi na Nzambe epai na biso. Yangonde bomoi na seko, liloba ya Greki oyo basaleli awa, zoe, oyo lingi koloba, bomoi na Nzambe ye moko, pe bomoi yango penza oyo ezalaki kati na Kristo, nde ezalaki Nzambe.
The body was of man, of course. But God the Creator, who made the first man, where did he come from if he didn't make him? God the Creator, without the help of anything, created Adam.
Nzoto yango ezalaki ya moto, ya solo. Kasi Nzambe, mokeli, oyo akelaki moto ya liboso. Autaki wapi soki ye akelaki yete. Nzambe, mokeli, akelaki Adama. Na lisungi ya eloko mokote.
God the Creator made the man Christ Jesus, his son, in the womb of Mary. And he was Emmanuel.
Nzambe mokeli, akelaki moto yango, Kristo Yesu. Mwana na ye, na libumu ya Maria. Pe ye azalaki Emmanuel.
And when sin, not because he had to die, he laid it down. But because sin struck the spear that broke his heart, then something taken place.
Pe tango lisumu, ezalaki te po esengelaki akufa, andimaki yango. Kasi po lisumu ebetaki, likonga oyo etubaki motema na ye. Bongo eloko moko esalemaki.
Life comes back upon the worshiper, and what is it? Then we have no more conscious of sin, says the writer of Hebrew. The sin desire is gone. Then now we are free.
Bomo ye zongaki likolo na mosambeli. Bo yango ezali nini? Bongo tozali lisusu na makanisi ya lisumu te, eloba mokomi ya baebele. Posa ya masumu elongwe, bongo sikawa tokomi bansomi.
Zacchaeus, when they seen Jesus climbing Golgotha to be crucified.
Zakai, tango bamona ki Yesu komata na Golgotha, pona ko baka mana ikulusu.
No doubt but what the devil had always doubted him. The devil doubted him when he first saw him, when he went into the wilderness after the Holy Spirit came on him.
Na tembete te zabolo azalaki tango nyonso ko betela ye tembe. Zabulo abetela kie tembe tangwa mona kie mbala ya liboso. Tangwa kendaki na lisobe. Simana molimo mosantu kokitela ye.
He said, if thou be the son of God, show us a miracle. Turn these stones into bread. That devil hasn't died yet. Show me a miracle. Jesus said, it's written that man shall not live by bread alone.
Alobaki, soki ozali mwana na nzambe, lakisa biso likamu isi. Bongo na mabanga o yomapa. Zabolo wana kufine note. Lakisa ngai likamu isi. Yesu alobaki, ekoma miete, moto akobika bobele na mapa te.
When they caught him over there in the yard, the devils grouped them Roman soldiers, bound his hands behind him and beat him on the back with reeds and cat o' nine tails until to fulfill the prophecy of the prophets.
Tango bakanga kie kuna na mbalasani, etonga wana ya Zabulo, basoda wana ya Roma, bakanga ki maboko na ye na mokongo na ye, pe babeta kie fimbo ya kekele, pe ya singa libua na mokongo. Kino koko kisama na esakweli ya basakuli.
For he was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. The chastisement of our peace upon him, and with his stripes we were healed.
Kasi azokisa maki po na masumu na biso. Abeta maki po na masumu na biso yanko. Etumbu oyo eyeli biso kimya ekweli ye. Pe na mapipi na yende to bikisami.
While he was bending over, and the soldiers tied a rag around his head, and hit him on the head with a reed and passed it one to another and said, if you be a prophet, tell us who hit you, we'll believe you.
Petangwa gumba maki, basoda bakanga kiye eteni elamba na moto, pe babeta kiye mokekele na moto, pe batambusa ki yango moko epai na mosusu, pe balobaki, soki ozali mosakoli yebisa biso nani abetiyo, tokondimayo.
That mockery and the drunken spit of the soldiers upon his face.
Nako sekamawana pesoi ya milangwa ya basoda na elongi na ye.
The devil said, that can't be God. That can't be even a prophet. He's a deceiver, not knowing that the scriptures must be fulfilled.
Zabola lobaki wane kokiko zala nzambe te, wane kokiko zala tamo sakolite, azalimo kosi, kozangaka koyeba ete makomi esengela kiko kokisama.
Then when we see him going up Calvary, look at him. I want this audience to get a vision of him. Let's go back 1900 years ago for a moment and give me your attention.
Boye, tomoni ye komata na Calvary. Botala ye. Nalingili yanga ni oyo ezo emono nelina ye. Tozonga simamua moke. Kole kamibu koto moko na kama libua. Pebo pesa ngai bo kebi na bino.
It's dark over Jerusalem. Why? The sacrifices is refused by Jehovah. Something's fixing to happen. As the blood's burnt on the altar, God refused it. The real sacrifice is going up the street.
Molili ezipi Yerusaleme. Pona nini? Mbeka eboya mina Yahweh. Likambo moko elingiko salema. Wana makila ezalakiko tumba mana etumbelo. Nzambe aboya ki yango mbeka ya solo ezo matanzela na balabala.
I can hear the bumping of something. Look down. There goes a little rugged cross under Roman capital punishment of a man that done nothing. I see a little woman run out in front and say, what has he done but heal your sick and raise the dead?
Na kokiko yoka eloko moko kotutana. Botala ekulusu wana ya kala ya mbekete mbekete yango wana ekozo kende. Etumbu ya liwa ya baroma, epesa mina moto moko oyo asali elokote. Pe na kokiko mona mwa mwasi moke, kopota mbango liboso pe koloba. Eloko nini asali soki bobele kobiki sababeli na bino, pe koseku sabakufite.
Somebody slapped her in the face and said, would you believe that woman before you believe your priest? Away with such a man.
Moto moko azipola ki embatana elongi pe alobaki. Bokondi melanga nzambe na bino liboso bondi melamwa siwana. Bolongo la moto ya ndenge wana.
Look at his coat. There's little red spots all over it in the back. As he goes further up the hill, them spots get bigger and bigger. After a while, they all run into one.
Tala mokoto na ye, mwa matono ya motane ezali bisika nyonso, na mokongo na yango, wana ezalaki ye kokoba komatangomba. Matono yango ekoba kikokoma minene. Sima na mwa tango, yango nyonso koma kimoko.
There's something splashing against him. What is it? It's his blood. And the cross is dragging out the footprints of the barrier.
Eloko moko yeko tangela ye. Ezali nini? Ezali nde makila na ye. Pe kulusu wana ezali kotika matambe ya mumemi na yango wana eko bendama.
I can see that bee of death come up there, buzzing around him. I'll get him now. If he was a prophet, he would have done something down there when they spit in his face.
Nakiko mona nzoi wana ya liwa kupusa na kuna. Kusala kama kelele nzinga nzinga na ye. Na kozwa esi kawa, so kiaza laka musakoli, alingaki ko sala eloko moko kuna. Tango babwa kela kie so enelongi.
If he is a prophet, he couldn't do what he's doing now. I know that I'll get him.
So kiaza laki musakoli, alingaki ko sala makambo oyo, azo sala siko oyo te. Na ebiete, na kozwa ye.
You know, every bee, every insect has a stinger in it. And that stinger is a bad thing.
Weyebi nzoi nyonso, nyama mike nyonso, ezalaka na etengu kati na yango. Petonga wana ezalaka eloko moko mabe.
And death has a stinger in it. But God had to be made flesh. He could sting a prophet and hold him. He could sting a righteous man and hold him. He stung David and held him.
Peliwa ezalina etengu kati na yango. Kasi nzambe asengelaki kokoma mosuni. Eko kaki kosua mosakoli pe kokangaye. Eko kaki kosua moyenge bene pe kokangaye. Eswa ki Dawidi pe kangakiye.
But here's God. And he don't know it. This bee rises out of hell. Buzzes around him. I'll get him. But when a bee ever anchors his stinger deep enough, it pulls his stinger out of him.
Kasi awa boye zalinde nzambe. Pe ayebi yangote. Nzo yoyo ebi meli na lifelo. Eko sala makelele nzinga nzinga na ye. Na kusuwa ye. Kasi soki nzoi ekoti si etengu na ye na bozindo penza. Eko bimisa etengu na ye na libanda.
And when that bee of death could anchor his stinger in a man like me or you, he could get by with it. But there was a body prepared. But when he anchored that stinger in Jehovah, the flesh of God created, not some sexual desire.
Pena tango nzoi ya liwa wana, eko kaki kokotisa etengu na yango na moto, lokola ngai toyo, eko kina yango kopalangana. Kasi nzoto moko esilaki ko lengelama, kasi tango ekotisa ki etengu wana, kati na yawe, mosuni na nzambe, oye kelama kina posa na nzoto te.
When he anchored in that flesh, he lost his stinger. Then he has no more stinger.
Tango akotisaki yango kati na mosuni wana, abungisaki etengu na ye. Boye azali lisusu na etengu te.
No wonder that great Saint Paul could stand when he was building a place there to cut his head off with.
Kokamwa te te mosantu monene polo, akokaki kotele matango bazalaki kotonga, esika moko pona kokata ye moto.
He said, oh, death, where is your stinger? Grave, where is your victory? But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Yes.
Alobaki, oh, liwa, wapie tengu na yo, lilita, wapie longa na yo. Kasi matondi na nzambe, oyo apesi biso, elonga na nzela na kolo Yesu Kristo. Iyo.
Oh, when a man once catches that in view, everything else is secondarily. Your business is secondarily. Everything else doesn't matter too much.
Oh, tango moto asimbie mono neliwana makambo nyonso oyo etikali koyana sima. Mumbongo na ye koyana sima. Makambo nyonso oyo etikali. Te, ekopesa lisusu motungisi mingi te.
You're just only going to stay here for a short time. But that's first. What will it profit a man if he loses, gains the whole world and loses his soul?
Okumela awa bebele pona mwangu nga moke. Kasi yango ekomi liboso. Ikozana itomba nini soki moto abungisi, azwi mokili mobimba pe abungisi molimo na ye?
Zacchaeus. Oh, Zacchaeus. Maybe it isn't Rebecca at home praying, but maybe a mother that's done passed beyond the veil. Her prayers are still laying on the altar of God.
Zakai. Oh, Zakai. Tango mosusu ezali Rebecca te. Oyo azobondela na ndako kasi tango mosusu ezali nde mama moko oyo asila kokatisa na ngambo mosusu ya ezipeli. Mabondeli na ye evandi na ino na etumbelo na Nzambe.
If that's so, Zacchaeus, come out behind those sycamore leaves tonight. That crown of that denominational creed that you're holding on to without the new birth.
Soki ezali bongo, Zakai, bimasi manakasa ya sycamore wana na pokwa oyo. Motole ya indimeli ya denomination oyo, ozo kangama na yango wana, oyo ezangi mbotama ya sika.
That's something that you are holding on to and you've never had any evidence that God was in it. He knows right where you're sitting. Why don't you do it? Let's bow our heads just a moment.
Eloko wana oyo zokangama na yango pe otikala kozwela yango ndangate ete Nzambe azali na kati na yango. Ayebi malamu esika oyo vandi. Pona nini okosala yango te. Togumba mito na biso mwa moke.
Almighty God, the great and terrible Jehovah, who roared off of Mount Sinai, even to the people said, let Moses speak and not God or we die.
Nzambe nanguya nyoso, yawe monene pe ya somo o yangulumaki na ngomba Sinai, na lolenge te bato balobaki, tika Mose aloba kasi Nzambe te soki te tokukufa.
Speak tonight, our Heavenly Father, in mercy and forgiveness into the heart of the people that doesn't know you, and let them know that this is the time.
Loba na pokwa oyo tata na biso na likolo, na mawape na bolimbisi, kati na mitema ya bato oyo bayebi yote. Petika bango bayeba ete tango nde yango yo.
There may be hiding behind their business, or maybe many businessmen, your father, that doesn't really know you. Maybe they do belong to church, and we say nothing evil against that.
Potango mosusu bazali komibomba na sima na mombongo na bango. Tango mosusu bato ya mombongo bazali ebele awa tata. Baoyo bayebi yo penza solote. Tango mosusu bazali bandimi ya lingomba moko boye. Peto koloba mabe moko pona yango te.
But they've never been born again. They don't know really what it is. And we know that not one tittle or one jot shall in no wise ever pass from your word.
Kasi na ino mabota mambala ya mibale te. Bazo yeba tina na yango penza te. Peto yebi ete atamwa mokoloto moko to litono moko. Ekolongwaka na liloba na yo soko mokete.
You said heavens and earth will pass away, but my word shall not. And you said, except a man be born again of water and spirit, he will in no wise enter into the kingdom.
Olobaki likolo pe se ekoleka, kasi loba nangai ekoleka te. Pe olobaki, soki moto abotami mbala ya mibale, na mai pe na molimo te, akokota na bokonzi te.
I pray, Father, that you'll speak to hearts tonight, just at this time. Let men and women think seriously just at this moment, knowing that we're living in the closing hours.
Na bondeli tata na pokwa oyo ete oloba na mitema na ngonga oyo. Tika ete basipe mibali baka nisamalamu penza na ngonga oyo. Na kwebaka ete tozaliko bika na tango ya suka.
Israel is in her homeland. The great calendar of God. She's returning back, looking, where is the Messiah?
Israele azali omboka na ye. Manaka monene ya Nzambe. Azali kozonge pai na ye. Koluka lukaka Masia azali wapi.
We know that when Joseph made himself known to his brothers, that he dismissed the Gentiles from the courts. His wife and children were in the palace.
To yebete tango Yosefu amitalisaki epai na bandeko na ye, abimisaki bayi mabota libanda na ndako. Mwasi na ye pe bana bazalaki na kati ya ndako mokonzi.
There must be a taking away of the Gentiles, that Israel might be made known. Then there'll come a time of a wailing and screaming and crying. Where did you get those scars? He said, in the hands of my friend.
Esengeli bayi mabota banetolama po ete Isaele ayebana. Bongo tango ya mawa pe ya koganga pe ya koleleko ya. Ozwaki mapota wana wapi. Alubaki, na maboko na baninga na ngai.
From my friends, I've got these scars in my hands. In the house where he was really should be accepted when he makes himself known to Israel again.
Mapota na maboko na ngai oye uti na baninga na ngai. Nandako oyo esika asengela kiko yamba maamalamu. Tango akomila kisa na Israele lisusu.
God, while the Gentiles has a chance, may they repent quickly and come to you.
Nzambe wana libaku malamu epesa meli bayi mabota. Tika ete babongo la mitema nokino kipe baya epai na yo.
While we have our heads bowed, Zacchaeus, I want you to be real honest just a moment. And Rebecca's too.
Wana togumbi mito. Zakai, nalingete na mwango nga moke oyo ozala sembo penza. Ba Rebecca pe lokola.
In this little broke up message, if there has been something speak to your heart and said, I've never received that experience of the Holy Spirit, the full gospel. But I'd like to have it. I want you to remember me in prayer, Brother Branham.
Namwa litea biteni biteni oyo. Soki eloko moko elobeli yo na motema pe elobi. Na ino na yamba ebikeli ya molimo mosantu wana te. Sango malamu mobimba. Kasi na koninga kozwa yango. Na lingyo kanisangai na libonde linde ko Branham.
I'm just going to raise my hand, not to you, but to God. And say, pray for me. And I'll finish the prayer remembering you. God bless you. God bless you, 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 dozens of hands.
Nakotombo la bobele loboko epai na yote kasi epai na Nzambe. Pe loba, bondela po na ngai. Boye nakosukisa libondeli nakokanisa kayo. Nzambe apambola yo. Nzambe apambola yo. Yo, yo, yo. Maboko koleka pene na zomi na mibale.
You say, does that do any good, Brother Branham? Certainly. Why is it?
Bokoloba, yangwe zalina litomba nini ndeko Branham? Yasolo penza, tina na yango nini?
You see, science tells you that you can't raise your hand, actually, because why? The gravitation of the earth would hold your hand down, but you've got a spirit of life in you. And that life that's in you, another life came to it and said, you're wrong.
Botala. Science lobaka ete okoka kotombola loboko te na ndenge ezali pamba te na tina nini nguya ya bobendi na mabele ekokitisa loboko na yo na se kasi ozali na molimo ya bomoi kati na yo pe bomoi wana oyo ezali kati na yo bomoi mosusu eyeli yango pe lobi ozali na libunga.
And you broke the rules of science and raise that hand towards the Creator and said, remember me. He will. If you really meant that, you'll take it your word.
Pe obubiki mibeko ya science, pe otomboli loboko wana epai na mokeli yango, pe olobi, kanisa ngai, akosala yango. Soki osali yango na motema solo penza, akozwa yo na maloba na yo.
God bless you back there. Somebody else. Now before we close, just go to say, a little word of prayer, pray just in a moment. God bless you, sir. God bless you. Somebody else.
Nzambe apambola yo kuna na sima. Moto mosusu azali sikawa liboso to sukisa. Na kosala bobele mwa libondeli moko ya mokuse. Na kobondela na mwango nga moke. Nzambe apambola yo, misye. Nzambe apambola yo. Moto mosusu azali.
Amen. The mercies, this little handsmaid rising up under the Spirit, speaking forth a promise.
Amen. Ezali na tina na ngolu. Mwa mosali ya mwasi oyo atelemaki na se ya molimo. Alobi na tina na elaka.
Would you raise your hand if you haven't done it and say, just, that's all I'm going to ask you to do, just raise your hand. Recognize yourself being wrong and you want mercy.
Okolinga kotombola loboko soki osali yango naino te, pe loba, bobele, yango ne nyonso oyo na kosenga na bino bosala. Kotombola bobele loboko na yo. Komiyeba ete ozali na libunga, pe osengeli na ngolu.
A house is open, there is a fountain in the house of David, open for sin and uncleanness. Will you accept it tonight? Someone else before we close now.
Ndako ezali polele. Liziba moko ezali na ndako na Dawidi. Ezali polele pona lisumu pe mbindo. Okoyamba yango na poko oyo. Moto mosusu azali. Liboso to sukisa sikawa.
Been 40, 50 hands go up in the building. A man, women, young and old, put up their hands. All right, God bless you, sir. All right, let us pray.
Nakati na ndako oyo ezali na maboko tukumitano ya mibali pe basi bilenge pe mikolo batombolaki maboko na bango malamu. Nzambe apambola yo, misye, malamu. Tobondela.
Lord Jesus, I believe that these hands was raised in the deepest of sincerity. You know their objective. You know their motive of doing so. And I pray, Heavenly Father, that your divine mercy will rest upon each of them.
Kolo Yesu, nandimiete maboko oyo etombola mina bosembo ya bozindo penza koleka. Oyebi eloko bango bazoluka. Oyebi mposa oyo etindi bango basala bongo. Pe na bondeli tata na likolo ete ngolu na yo ya bonzambe ekitela moko moko na bango.
May tonight be a changing time. May they slide down out of the tree of self-style Phariseeism. May they slide down out of the tree before Jesus Christ and say, Lord, if I've did wrong, I'm willing to make it right.
Tika pokwa oyo ezala ngonga ya mbongwana. Tika ete bakita na se ya nzete ya mofalisai lufundo. Tika ete bakuka kokita na nzete baya liboso na Yesu Kristo. Pe baloba. Kolo soki na salaki mabe na lingi kobongisa yango.
And from this little banquet room tonight, Father, you go home with them too. And dine with them and ever remain with them through life and all eternity. Won't you grant this as I offer my prayer to you in their behalf?
Peuta na mwandako ya kolia oyo na pokwa oyo. Tata okozonga pe na ndako elongo na bango, pe olia elongo na bango, pe otikala elongo na bango na bomoi, oyo mobimba pe ya seko nyoso. Okolinga okokisa yango, wana nazali kobondela epai na yo na tina na bango.
You said no man can come to me except my Father draws him first. And all that the Father has given me will come to me. You promise that.
Olobaki moto moko akoki koya epai na ngai te soki tata na ngai abendi ye liboso te. Pe ba oyo nyonso tata apesaki ngai bakoya epai na ngai. Olakaki yango.
And now, Lord God, these are gifts for trophies of grace and love. They are in your hands and no man can pluck them out.
Pesikawa kolonzambe. Baoyo boye bapesa milokola mbano ya ngolu pe ya bolingo. Bazali na maboko na yo. Moto moko kuiko boto la bangote.
With an honest sincerity in their heart, honest confession that they have made that they want to turn from the ways of the world to the ways of God for their life.
Na mitema na bango polele ya bosembo pe eyambweli ya bosembo oyo basali, ete balingi kolongwa na banzela ya mokili, pe kolanda banzela ya Nzambe na bomoi na bango.
Receive them, O Lord, I ask as I intercede for them. Standing before your great white throne, by faith we stand there looking upon the ivory throne of God with the bloody sacrifice laying before us, making intercessions on our profession.
Yamba bango nkolo, nasengi wana nazolo ba pona bango. Pe na telemi liboso na ngwende na yo monene ya pembe. Na kondima to telemi wana, tozotala ngwende na Nzambe oyo ya pembe ya nzoku. Wana mbeka ya makila elali liboso na biso. Ezali kolobele yambweli na biso.
Help them, Father. I present them to you as love gifts. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen.
Sunga bango, tata. Napesi bango epai na yo lokola makabo ya bolingo. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen.
Now, each of you that raise your hand, I want to ask you to do something for me.
Sika bino nyonso oyo botomboli maboko na lingi kosenga bino bosale loko moko pona ngai.
I want you to meet some of these ministers here and tell them that you've accepted Christ as your Savior and you want to be baptized and you want to be filled with the Holy Spirit and God will grant that to you.
Na lingi ete bokende kokutana na batei mosusu oyo bazalia wape boye bisabango ete bondimi Kristo lokola mobikisi na bino. Pe bolingete bobatisama, pe bolingete botondisama na Molimo Mosantu. Pe Nzambe akokokisela bino yango.
Now, I was thinking of something else, but we won't have time because it's just about 5 minutes time we should close the place. But we appreciate your patience.
Sikawa, tazaiko kaniselo komosusu. Kasi toko zwatango te. Pongonga ya kokanga esika oyo etikali soko miniti mitano. Kasi to sepeli na motema na bino molai.
And all your hands that went up. I didn't know just where they were. That is everywhere. But when you raised your hand, surely you meant that. You wouldn't raise your hand just to be doing it. If you did, that's hypocrisy.
Pe maboko na bino nyonso oyo tombola maki sika wana eba ki penze sika ezalaki te. Ezalaki na bisika nyonso. Kasi tango tombolaki loboko na tembete busalaki yango na motema moko. Okotombola loboko te bobele pona kotombola. Soki osalaki bongo, wane zali kozala na lokuta.
Raise your hand. Don't never do nothing unless you're really sincerely doing it. And when you make that decision and down your heart you mean that you've done it, then walk sincerely with it. God will honor you.
Tombola loboko na yo, kosale loko moko te longola bobele soki, ozo sala yango na motema moko. Petango zui mokano wana, peena se na motema ondimiete, usili kosala yango, bongo tombola na motema solo na yango. Nzambe akukumisa yo.
Say, by the way, did you ever know what happened to Zacchaeus? Would you like to know what happened to him? He become a member of the Full Gospel Businessmen's Association of Jericho. Don't you want to join too?
Loba na bongo, bosila koyeba eloko nini ekomela kizakai. Bolingi koyeba eloko nini ekomela kie. Akoma ki moto na bato ya lisanga ya ba homme d'affaires du plein évangile ya Yeliko. Yope okolinga okota na lisanga yango te.